zikomwe ino mwachifundo usiku wabwino abwenzi ndichamwayi kuti tili pano usiku uno kuti ndizakuyankhuleni inu kachiwiri mu dzina la ambuye wathu Yesu Khristu wokondedwa ndipo nthawi zonse ndichamwayi kukomana ndi wanthu a mulungu kulikonse ndikuyankhula za dzina lalikulu ilo Yesu ine ndithudi ndikuyamikira nyimbo yomwe mʼbale wathu wangoyimba iyo ndi yoyikonda yanga mu tsiku limene iwo akuyesera kuti amupange Yesu kungokhala mneneri kwamba chabe kapena munthu wabwino kapena mphunzisi izo zikuwutulutsa kwenikweni umulungu wake chomwe iye anali ndipo ine ndikukhulupirira kuti iye ali panayambe pakhala konse mmodzi wonga iye pa dziko lapansi padzakhala pali konse iye anali Emanuele iye anali Alpha Omega chiyambi ndi mapeto iye yemwe anali yemwe ali ndipo adzadza muzu ndi mphukira ya Davide nyenyezi ya mmawa mwa iye munali umulungu mwa iye munali mulungu mulungu anali mwa mwana wake mwa Khristu akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini Yesu anati ine amene ndikuchita ntchitozi koma ndi Atate wanga omwe akukhala mwa ine Atate wanga ndi ine ndife mmodzi mulungu anaonetseredwa muthupi ndi vumbuluso lodabwisa bwanji la chikondi cha mulungu kwa ife iye kudzifunukula yekha kubwera pansi ndi kudzakhala munofu wa umunthu polinga kuti achotse tchimo ndi matenda kwa mtundu wa anthu ndi kutiwombola ife kubwerera kwa Atate izo ndizodabwisa sichoncho ife ndithudi tikuyamikira izo tsopano usiku watha ine ndikulingalira ine ndiyenera kuti ndikhale ngati ndapepesa ine pire anandipeza ine mokulumira pang'ono usiku watha chifukwa zinali ngati ine ndinafowoka koma misonkhano iyo kuzindikira za mumtima uko ndipo palibe wina angadziwe konse chomwe izo zili kupatula zitangokhala iwe umayenera kuti ubwere mu izo kuti uzidziwe izo mukuona palibe njira yoti uyesere kuzifotokoza izo palibe njira yomwe iwe ungakhozere kuchitira izo ndi chokuchitikira basi chomwe palibe wina angadziwe iwo okha omwe amapyola mu izo chomwe izo zimachita kwa mtundu wa anthu chomwe izo zimachita kwa munthu zimatulutsa moyo kuchokera mwa iye chabwino iwe umakhala mu maiko awiri iwe uli mu dziko kuno ndipo iwe uli mu dziko uko pamene iwe uli ndi wina wake mwina zaka fifite zapitazo ndipo iwe ukhoza kukhala uli ndi wina wake zaka kuyambira lero lobwerazo ndipo apobe iwe nkumazindikira kuti wayima paguwa pano ndipo iwe ukuyankhula china chake chimene chinachitika zaka zambirimbiri kale mwina masabata apitawo miyezi yapitayo fuko lina malo wena kapena china chake ndiyeno iwe nkumayesera kudzisunga wekha moongoka mu izo ndi kumaganiza kudziuza iwe ndi chinthu ndithu koma ambuye atidalitsa ife mpaka pano mu izo ndipo ndife wokondwa kwambiri ndipo ndikudalira tsopano kuti mulungu atenga ulemerero kuchokera mu msonkhanowu tsopano mu misonkhano usiku uno ine ndinaganiza pomwe ife tangokhala anthu okwana mdzanja okha palimodzi misonkhano yathu imangolengezedwa komwe kuno ndipo ndiya anthu akuno okha ndipo ife tisanalowe mu gawo lalikulu la misonkhano ine ndinali kuganiza lero kuti ine ndikanayenera mwina kutenga zina za kuphunzitsa kwa kachitidwe kachikale kuchokera mu baibulo kukupereka kwa anthu kuti pamene chochitika chachikuluchi chibwera ngati mulungu ati atumizire icho ife ndiye ife tikhala omakhoza kumazimvetsa izo bwinoko pambuyo pa zonse machiriso auzimu angokhala nyambo pambeza kuti ugwire nsomba monga inu mukudziwa iyo imangokhala yomwe nsomba imagwira pa nyamboyo ndi kutenga mbeza chotero chachikulu chathu chodalira chathu chimodzi ndichi kuti miyoyo ipindulidwire kwa Yesu Khristu ngati mulungu akana kuchizani inu usiku uno inu mukanakhoza kudzadwala kachiwiri inu musanafe inu mukhoza kudzadwala kachiwiri muchaka kuyambira tsopano kapena zaka ziwiri kuchokera pano mwina akudwala musabata kuyambira tsopano kapena tsiku kuchokera pano ine sindikudziwa koma pali chinthu chimodzi chotsimikizika inu mudzachoka pa dziko lino ena amasiku awa chifukwa ili langokhala la zigamba koma moyo uwo ukangokhudzana ndi mzimu woyera ndi kubadwa kachiwiri iwe uli nawo moyo wamuyaya zilibe kanthu zomwe ziti zichitike kuno iwe sungawonongeke konse Yesu anati iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo Iyo ndi tensi ya pakali pano. Moyo osata tadzabwera kuchiweruzo koma ali tensi yakale wodusa kuchokera kuimfa kupita kumoyo. Izo zingatipangitse the don't some methodist ndikuyamba kufula sichoncho izi ndikokulondola kuti ulingalire kuti kuti Mulungu anachita izi. Tupano awo simawu anga awo ndi yake Yohane Woyera 5:24. Yohane Woyera 6 Yesu anati iye amene adya thupi langa ndikumwa magazi anga ali nawo moyo wosatha ndipo ine ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza ndikokulondola. Iye amene adya thupi langa ndikumwa magazi anga ali nawo ndiyo tensi yatsopano moyo wosatha. Tsopano wosatha uwu iwo sumangopita kuchokera pa chitsimutso chimodzi kupita kuchinzake koma umapita kudutsa mu muyaya wonse. Ndipo tsopano kwa atumiki ena inu omwe mwakhala pafupi mukudziwa kuti moyo wosatha uwo umabwera kuchokera ku mawu omwewo omwe amatanthauza moyo wa Mulungu. Mawu oti zoe, mawu a Chigiriki omwe amatanthauza moyo wa Mulungu omwe. Ndiye ife timakhala mwana wa mwamuna kapena wamkazi wa Mulungu, mvukira ya Mulungu. Ili ndi gawo la moyo wa Mulungu mwa ife. Ife sitingakhoze konse kuwonongeka monga Mulungu sangakhoze kuwonongeka ngati izo zikanayesa. Chotero ife tinawo moyo wosatha ndipo tidzaukisidwa mu tsiku lotsiriza. Tizodabwisa izo, izo zingawapangitse a Baptist Methodist kugwirana chanza ndi kumafuula sichoncho izo. Ithudi zingatero ndikokulondola. Ndicho chinthu chabwino cha chipembedzo cha nthawi yakale. Icho chimangomupangisa aliyense kukhala limodzi ndi makondana wina ndi mzake. Ithudi chimatero chimachotsa kusiyana konse pa njira chimapanga zolengedwa zatsopano. Izo zingamupange wa khoto ya tuxedo ndi wa ovololo kuyika mikono yawo mokumbatirana wina ndi mzake ndi kuti mbale inu zikukuyenderani bwanji. Ndikokulondola ndithudi zingatero. Icho chingamupange wa dresi ya silika ndi wa ya kaliko kuyika mikono mokumbatirana ndi kuti Mulungu ine ndimakukondani inu. Ndichomwe icho chimachita ndithudi icho chimatero. Chimango ng'ambira pansi kusiyana wolemera kapena wosauka ndife tonse amodzi mwa Khristu Yesu. La Mulungu kukachinsi chomwe ine ndikuona pali gulu lonse la wanthu akukachinsi ali pano ife tinali. Ife tinali nalo phunziro la Sunday school pa chiwombolo mwa magazi. Ndipo ine ndinamangirizika kwambiri mu izo mpaka ine ndikumverera ngati ine ndikadali panobe mudera lina kwina kwake pa chiwombolo mwa magazi. Ndipo usiku uno banja litachoka kale ndipo ndinabwera kuno molawirira kuti ndidzafike kumvera utumiki wa nyimbo ndi zinazotero. Ine ndinali muchipinda ndipo zimaoneka ngati ine ndinayamba kuwerenga mulemba. Ndipo ine ndinapeza china chake. Ine ndinaganiza chabwino ngati Ambuye alola ine ndingoyankhula pa izo kanthawi pang'ono usiku uno. Ndicho chiwombolo mwa magazi la Mulungu. Tsopano usiku uno ine ndikuti ndiyankhule pa chiwombolo mwa mphamvu. Ndipo mawa usiku ine ndati ndiyankhule pa chiwombolo mwa umphumphu ngati Mulungu alola ndiko kuti muchisangalalo. Mu magazi, mu mphamvu, muchisangalalo, chiwombolo. Ndipo kuti ndikokere izi kunja. Tsopano anthu ambiri monga masikola labwino ophunzira amadziwa kutulukiramo kwake ndi kupereka vumbuluso la mtundu mwina mwake la izi kapena izo kapena kuponyerapo zina. Koma ine ndine mtundu wa amodzi awa amtundu wa osaphunzira pano wa alaliki omwe chinthu chokha chomwe ine ndimadziwa kuchichita kuti nditsimikize kuti ine ndili pafupi ndi cholondola mulimonse ndikupita ku mitunzi. Ngati ine ndikanayamba kumapita kukhoma ndikuwala kumbali iyi ine ndikanakhoza kudziwa chomwe basi momwe ine ndimaonekera. Ngati ine ndikanakhala chinyama cha miyendo inayi kapena mbalame kapena chomwe icho chinali ngati ine ndiona mtundu wa mthunzi umene ine ndikuonetsera. Tsopano chipangano chakale chinali mthunzi wa chipangano chatsopano. Icho chinali chosaoneka bwino monga mwezi kwa dzuwa. Dzuwa likamawalira pa mwezi kumanyezimirisa kuwala kwa dziko lapansi. Ndipo ine ndimangochikonda chipangano chakale icho changokhala chodzaza ndi mafanizo monga choncho kapena monga momwe izo zingakhoze kukhalira. Tsopano changwiro mu Genesis pamene Mulungu anapanga dzuwa poyamba mwezi kenako kuti mwezi ndi dzuwa ziziyimira khristu ndi mpingo. Basi monga dzuwa limatuluka mwambavu yake ndi ulemerero, ndipo pamene ilo lilowa, ilo limanyezimirisa kuwala kwake kwa mwezi mundima, kuti uzipereka kuwala kwa dziko lapansi pamene dzuwa lalowa. Yesu pamene iye anachoka, iye anapita ku ulemerero, ndipo ananyezimirisa kuwala kwake mwakukupezera kwa mpingo, kuti aziupatsa mpingo kuwala kwa uthenga mpaka iye abwerere. Oh my, ndiyeno iwo adzakwatirana. Izo zidzakhala zodabwisa. Kudzakhala kuli kuwala kumodzi kwakukulu kwa mwezi ndi mwana wankhosa ndiye kuwala kwake uku. Iwo sakusowa dzuwa aponso mu mzinda. Tsopano mwakuonetseratu pang'ono, tiyeni tipite mbuyo ku Exodo. Ndipo ine ndikuyembekeza inu simutopa ndine poyankhula mu Exodo. Nthawi ina mu mpingo wanga kuwoloka msinjewu, ine ndinalalikira. Ine ndikukhulupirira pafupi chaka ndi miyezi 6 pa Yobu, usiku uliwonse. Iwo akabwerera, ine ndimangotenga kagawo kakang'ono ka Yobu ndi kumapitiriza. Ife timakhoza kuzipangisa izo kuyenderera mu Baibulo. Lemba lililonse limalumikizana palimodzi, mulibe kutsutsana mu mawu a Mulungu. Ayi bwana, tiduswa chilichonse mchangwiro. Buku lokha lomwe linayamba lalembedwa, lomwe lili lodzozedwa monga choncho, lomwe lingakhoze mwangwiro linalembedwa ndi olemba ochuluka, ndipo mazana ochuluka azaka motalikirana, ndipo mmodzi aliyense wa iwo mwanzimu oyera kuyankhula kulumikizana limodzi kumene. Ndicho chifukwa pa mabuku onse onjezerawa amakebizi ndi zinthu izo sizigwirizana ndi ili. Chotero ine ndimawavomereza iwo. Ili ndi mawu a Mulungu kwa ine. Ndipo mkazi wina anandilembera ine kalata, ndipo anati ine ndinali kulalikira Yobu ali pa mulu wa Pulusa. Iye anati, mʼbale Branham, inu mwakhala muli naye Yobu ali pa mulu wa Pulusa mwautali wokwanira. Inu simukuganiza kuti tili pafupi masabata 6. Anati, bwanji kodi inu simumuchotsapo iye pa mulu wa Pulusalo? Chabwino, ine ndinati, pamene mzimu woyera uti uleke kukankhira mawu chakumeneko, ine ndikulingalira ine ndidzangosiya kunena izo. Koma pamene iye akupitiriza kundiyankhulisa ine za iye ali pa mulu wa Pulusa, chabwino, ine ndingokhala kumene ndizo, ndipo miyoyo ili kumapulumutsidwa. Chotero monga mlaliki anabwera ku mzinda, iye analalikira usiku umodzi, iye analalikira pakulapa. Usiku wotsatira iye analalikira pakulapa. Usiku wotsatira iye analalikira pakulapa. Adatha pafupi mausiku anayi kapena asanu, gulu la madikoni linakumana naye ndipo anati, mʼbale, kodi inu simungakhoze kulalikira china chilichonse kupatula kulapa? Anati, oya, iwo onse alapekaye poyamba, ndiye ine ndilalikira pa china chakenso. Chotero ndilo ganizo labwino, iwo mmodzi aliyense alape, ndiye ife tikhoza kulalikira pa china chakenso. Chabwino, kwa kuonetseratu pang'ono tsopano kwa iwo kapena makamaka iwo omwe panalibe kukachitsira Mulungu mmawa, ife tikufuna kuti tibwerere mbuyo kumutu wa 12. Koma ganizo lathu la maziko a usiku uno lili mumutu wa 14, kuyambira ndi ndime ya 13 ya Exodo. Tsopano ife tinasiyira pa ndime ya 10 la Mulungu mmawa pa chiwombolo mwa magazi. Ochuluka nonse inu mukudziwa nkhaniyo, ine ndikutsimikiza. Tsopano ife tikudziwa kuti ife tikhoza kukokera mbuyo masamba a buku ili ndi kutembenuza masambawa, koma alipo mmodzi yekha yemwe angakhoze kutsekula buku, uyo ndi Yesu Khristu. Yohane analiona buku ilo lili losindikizidwa, ndipo iye analira chifukwa kunalibe munthu kumwamba yemwe akanakhoza kulitsegula ilo. Panalibe munthu pa dziko lapansi, panalibe munthu pansi pa dziko lapansi. Koma kunali mwana wankhosa yemwe anali ataphedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi. Anabwera anadzatenga buku kuchokera mdzanja la manja la iye yemwe anakhala pa mpando wachifumu, ndipo anatsegula zisindikizo ndi kutsegula buku anamatula zisindikizo zakezo. Ndipo iye anali woyenera pakuti iye anali ataphedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi. Iyeni tiyankhule kwa iye usiku uno, ndipo timupembe iye kuti atsegulire ilo kwa ife pakali pano. Tsopano Atate achifundo okonda, ife tikudza kwa inu kuyankhula ndi inu poyamba mu dzina la Yesu. Tikupemphera tsopano kuti pamene ife tayima pano tikaphimbidwa pansi patenga ili usiku uno, kumene mkuntho uwo ukukukuma kunjaku, mvula ikupotokola ndi kuwomba, ife tili othokoza kwambiri pokhala nayo nyumba ya Mulungu yoti tibweremo. ndipo ndikothokoza kuti ilipo nsanja kothawirapo. Inu munati dzina la Ambuye ndi nsanja yamphamvu, olungama amathawirako ndipo amakhala otetezeka. Ndife okondwa kwambiri kuti ife tikulidziwa dzina la Ambuye kotabwera mwiro. Tsopano ife tikupemphera kuti inu mutsegulire mawu awa kwa ife usiku uno, Atate. Mulole Mzimu Woyera ubwere ndipo ulowe mu mawu. Mudule milomo ya wantchito wosauka wodzichepesa uyu ndi mitima yawo omwe atazimvetsera ana wanu. Ndipo mulole Mzimu Woyera ungowatenga mawu a Mulungu ndi kuwakhazikitsa iwo mu mtima uliwonse basi momwe iwo akusowekera. Mutidalitse ife tsopano, apangeni malingaliro athu mwatsopano usiku uno mu mzimu wanu. Tengani ulemerero kuchokera ku utumikiwu, mupulumutse otayika, mutilitse odwala, mwabwerese kwawo obwerera mbuyo Ambuye. Ndipo ife tikupatsani inu matamando, pakuti ife tikupempha izi mu lanu dzina la mwana wanu wokondedwa Yesu. Amen. Tsopano tembenuzirani ku ndime ya 10 ya mutu wa 12 wa Exodo. Ife tinali kuwerenga chiwombolo mwa magazi momwe kuti Mulungu anali atadzozeratu mwana wa nkhosa kuti aphedwe mu nyumba iliyonse momwe zinalili kuti sipamayenera kuti pakhale kanthu kotsalira. Ziweruzo zinali zikugwa, ndipo chiweruzo chotsiriza tsopano chinali chitakonzeka kuti chigwe. Mulungu amati akwaniritse mawu ake mpaka palemba. Ndipo ziweruzo zonse izo mbuyo uno zinali chizindikiro changwiro kapena choyimira changwiro cha ziweruzo zomwe zakonzeka kuti zigwe tsopano. Ndipo ngati inu mutazindikira chiweruzo chisanagwe tsopano atumika akhoza kusagwirizana nane pa izi zomwe zili zabwinobwino. Koma chiweruzo chisanayambe kugunda Igupto, Mulungu anamutumiza Israeli ku Gosheni. Iwo anali mu Gosheni ndipo panalibe mliri unagwera pa iwo, choyimira changwiro cha mpingo kutengedwera kwina muchitsauzo. Mwaona chabwino. Ndiye pa mliri wotsiriza umene unakantha dziko lapansi uko kapena unakantha Igupto unali imfa. Nonse inu owerenga Baibulo pano mukuwadziwa maphunziro anu a Sunday School ndi zina zotero, natengapo izi mwina mwake nthawi zochuluka. Koma imfa inali ndani wotsiriza yemwe anakantha Igupto? Ndipo ndani wotsiriza yemwe atakanthe mpingo? Tsopano ndi imfa kuyankhula mwa uzimu. Iwo omwe sati amutsatire Khristu mu ubatizo wa Mzimu Woyera mwa uzimu aumapo ndi kufa. Mipingo inu mukhoza kuziona izo tsopano. Pambuyo pa zitsitsimuso zambiri mbiri zazikulu zochuluka ndi alaliki atadutsa mu dzikoli, ndipo panobe mpingo uli. Izo ndizo kuyankhula mwandale za mpingo uli kuyipirayipira nthawi zonse. Mamembala ake akumangokhala muli monse momwe iwo akufunira, kumachita chilichonse chimene iwo akuchifuna, komabe nkumadzitcha okha akhristu ndi kumati iwo ali bwino. Kuti ukhale mkhristu zimatanthauza kukhala wonga khristu, osapita kumalo omwe iwe sukanafuna kukhala uli ngati khristu akanabwera. Osanena kanthu komwe iwe sukanafuna kunena pamene khristu abwera. Osamachita kanthu komwe iwe sumayenera kuti uzichita pamene khristu abwera. Osamaganiza kanthu komwe sukanafuna kumaganiza pamene khristu abwera. Sungani cholinga chanu chimodzi, mtima wanu utakhazikika pa Calvary. Amen. Kumayenda mukuwala pamene iye ali mukuwala. Ndipo ife tilinacho chiyanjano kwa wina ndi mzake, ndipo magazi a Yesu Khristu mwana wa Mulungu amatiyeresa ife kwa zosalungama zonse. Ndiwo a Methodist, a Baptist ndi tonse ife palimodzi, kulipanga ife tonse amodzi mwa iye. Tsopano chotsiriza, chinthu chotsiriza chinali imfa. Ndipo imfa iyo isanadze kunali chitetezero chinapangidwira kwa imfa iyo kwa onse omwe ankafuna kuti ayithawe iyo. Ndipo kunali chitetezero chinapangidwa chisanachitike chionongeko choyamba cha dziko la chigumula. Mulungu anali naye mlaliki wa chilungamo Noa, ndipo iye analalikira zaka 120 kuti anthu abwere mu chombo. Ndipo iwo omwe mwakufuna anakana kuti apite, panalibe kanthu kanatsalira koma chiweruzo. Ndipo lero munthu yemwe akukana kuti aziyenda mukuwala kwa Khristu, inu mwakana chifundo. Totero palibe kanthu katsalira koma chiweruzo. zozonse pangokhala mbali ya kumanja ndi ya kumanzere imodzi yokha yomwe inu mungakhoze kupitako ndipo inu mupange kusankha kwanu tsopano ife tikuona usanati usanabwere usiku wotsa waukuluwo omwe Israeli analamulidwa ndipo ife tatenga kale izo zakupha mwana wankhosa Mulungu anali akubweretsa mpingo wake kuti ulowe mu Exodo kuti autuluse iwo mu Igupto kukalowa mu dziko lolonjezedwa ine tikuzikonda izi iwo anali kupita uko kuti akalitenge dzikolo Mulungu anawapasa iwo dzikolo ndipo komabe ilo linali lonse lozunguliridwa ndi zinyumba zazikulu ndi mipanda ndi makoma kuzungulira Yeriko magaleta ankakoza kuthamanga mijaha kuzungulira pa iwo ndipo tangoganizani za izo komabe Mulungu anati ine ndakupatsani inu ilo ndi lanu koma iwo anali woti aliyeretse aliyeretse ilo ndipo ndi chomwe Mulungu wachita lero iye wakupatsani aliyense wa inu yomwe akufuna iwo ubatizo wa mzimu woyera koma inu muyenera kuti mulowemo mukautenge iwo zozonse kumenyera kusiyanako ndi kugwetsera pansi makoma ndi kuyambapo kupita umo ndi kukautenga iwo inu mukuti abusa ati iwo tiwa iperero muzingoyenda chitsogolo kupitirira izo amayi ati ine ndikuthamangisa iwe kunyumba pitanibe modutsa izo amuna angati ine ndikusiya iwe mupitebe kudutsa izo ndizo zonse muyenera kuti mupite ndi kukautenga iwo ndizo zonse machiritso auzimu ndi aliyense wa inu aliyense wa inu mwakhala pano usiku uno muli ndi khansa vuto la mtima chilichonse chomwe chili Mulungu wapereka lonjezo ndipo ilo ndi lanu koma inu muyenera kuti mupite ndi kukalitenga ilo tsopano inu mukuti chabwino ine basi sindikumverera bwino kwambiri izo zilibe kanthu kochita ndizo lonjezolo ndi lanu Mulungu analipereka ilo kwa inu mungopita mkati momwemo ndi kukawapha Filisiti kuyambira kumbali imodzi mpaka ku inzake ndipo mukawatulutsemo ahivi onse ndi Amoni mukangowaphamo iwo pitanibe umo ndi kukalitenga ilo Mulungu anati ilo ndi lanu pitani mukalitenge ilo koma iye sanati tsopano ine ndipita ndikawasesako iwo onse ndi kudzakumangirani inu mizinda ina yabwino ndi kudzakukhazikani inu pansi mu msewu wophweka iye samachita mwanjira iyo iye amalipereka ilo kwa inu ndipo inu muli nacho china chake choti muchichite iye ndi wabwino mokwanira kuti pakukupatsani inu dziko anati iye akanati adzakuthandizeni inu ndi kudzakhala nanu pitani mukalitenge ilo ndipo ngati inu mukudwala usiku uno olumala akungu ogonda osayankhula chilichonse chomwe inu muli pitani mukalitenge ilo Mulungu anati ilo ndi lanu ilo ndi cholandira chanu Mulungu analipereka ilo kwa inu iye anawauza iwo kuti iye akanadzawapasa iwo dziko ilo anatumiza ngelo patsogolo pawo kuti awasamalire pa ulendowo kuwabweretsa iwo kumalo kumene ilo linali tayang'anani pa azondi aja pamene iwo anapita uko apa anabwera khumi a iwo anati o ife ndingakhoze kuchita izo ndizosatheka bwanji ndi pa sayansi ndipo ife tachiyang'ana chinthucho mobwereza ndi zosatheka mwa sayansi ife sitingakhoze kuchita izo koma kunali anthu awiri mmodzi wa iwo dzina lake Yoswa ndipo winayo dzina lake Kalebe iwo sanali kuyang'ana kuzomwe mbali ya sayansi inali iwo anali kuyang'ana kuzomwe Mulungu ananena anati ife tikhoza kuchita izo ndipo nkulondola ndipo iwo anabweretsa umboni wina kuti ilo linali dziko labwino ndine wokondwa kwambiri ndi umboni umenewu simulinu kuti lilipo dziko labwino pamwamba pathupa basi ndipo ife tili pa ulendo wathu usiku uno haleluya chabwino apa iwo anali tsopano chiwombolo chisanachitike kumene Mulungu ankafuna ana Israeli kuti iwo akhale ali otetezedwa ndithu kuti aphe mwana wankhosa uyu ndi kuyika magazi pa mphuthu pamwamba pa chitseko monga chonchi ndi pa mtengo uliwonse ndipo iwo anali oti alowemo ndi kumakadya mwana wankhosa uyu chiduswa chilichonse cha iye zindikirani mwana wankhosa yense osati gawo chabe la iye chiduswa chilichonse cha iye chinali choti chidyedwe anthu ena amati ine ndingotenga gawo ili ndipo ine ndikukhulupirira gawo ili koma inu muyenera kuti mutenge izo zonse Kiduswa chiri chonse cha iye. Mkuti oi ne ndi kukhulupirira yana tunduzidwa chifukwa cha zola kwa zathu koma ndi mikwingwirima yake ine sindi kudziwa za izo. Ife tikufuna iwo onse. Kiduswa chiri chonse cha iwo ndichoti tizidyedwa onse iwo. Zina za a iwo zimalimba. Koma ife tiyenera kuti tizidya iwo muli monse. Mulungu ananena chomwecho. Zindikirani ndime ya 10 tsopano. Ndipo inu mudza, inu musalole kanthu ka iyo katsalire mpaka m'mawa. Ndipo iyo yomwe itsalire mpaka m'mawa mudzaiwotche ndi moto. Ndipo tsopano pasakhale ina ya iyo itsalire chilichonse. Tsopano iye anati pamene inu muzidya iyo musati muzidya iyo yayiwisi kapena yosatsa. Koma inu muyenera kumadya iyo yophikidwa bwino. Ndipo ine ndikuzikonda izi. Anthu amayesa kudya mawu a Mulungu ndipo iwo amawadya iwo ngati kuti iwo ndi awisi. Amatafuna pa iwo ndi kumalavula za iwo ndi china chilichonse amati oh ine sindingakhoze basi kuwadya iwo. Ine sindingakhoze kupirira ndi iwo. Iwo sanaphikidwe mkupsa mokwanira ndizo zonse. Iye anati muyiphike iyo ndi moto. Moto umayimira mzimu woyera. Inu mumutengere Mulungu mumtima mwanu koyamba. Ndipo iye akuphikirani inu iwo. Ndipo kulondola kuwaphika iwo mwabwino kukometsedwa. Ye iwo amakoma bwino. Tsopano inu simungakhoze kumayima monga chonchi kunja. Kumati oh ine. Ine sindikudziwa ngati iwo uli wa ine. Kapenayi iwo akhoza kukhala masiku ena anapitawo. Mungotenga mzimu woyera koyamba. Ndipo muone chomwe machiriswa uzimu akutanthauza kwa inu ndiye. Penyani chomwe chipembezo chomvereredwa mu mtima chikutanthauza kwa inu ndiye. Pamene inu muli nawo mzimu woyera umu, woti umuphike mwana wankhosa pamene iye akubwera. Amen. Ngokulondola, muphikeni mwana wankhosa koyamba. Ndipo inu muyenera kuti mukhale nawo moto kuti mumuphike iye nawo. Iye ayenera kuti awotchedwe, oh my, pamene iye amakhala bwino. Umotcha iye, iwo umangotcha zonse. Ine ndinali nditayima kuno osati kale litali ya pang'anjo yayikulu. Ndipo ine ndinazindikira momwe motowo unaliri wotentha. Ndipo iwo unkangophika ndi kuphika ndi kuphika. Ndipo pamene iwo unakhala wotentha, loti muzitsulo mugolide lonse limabwera pamwamba. Ndipo iwo amayengapo izo. Ndipo iwo amakhoza kutenthesa motowo motentha pang'ono mung'anjoyo. Ndiyeno pamene izi ziwira mowonjeza, iwo amapeza zinthu zina zosiyana pairaiti ndi zinthu kuchokera mwa izo. Zoyamba kubwera pamwamba zinali doti, zonga doti ndi matope. Zotsatira kubwerapo zinali zonga olo. O zina zake kusakhala zabwino siliva o yenderera wina ndi zinthu zonse izi. Izo zimabwera pamwamba ndipo amayengapo izo. Ankapita pansi pansi pomwe. Ndipo chinthu chotsiriza chomwe ankatenga mwa izo chinali pyrite, ndiye golide waopusa. Inu mudziwa zilipo zinthu zochuluka mwa anthu zomwe amayesera kupisitsana nazo wina ndi nzake pamene uli mkhrisito kapena kumachita monga ali muli monse maona. Koma iwe ukangolola mzimu woyera kuti uwiritse chilichonse utenge golide waopusa yense kumuchosa mwa iwe yaponso. Golide waopusa anthu ambiri amapita kumadzulo ndipo iwo amakapezako izo zina. Ndipo iwo amaganiza oh iwo apoleza mgodi wa golide. Iye amanyezimira bwinoko kuposa momwe golide amachitira. Koma iye ndi golide waopusa. Amakhala alibe mtengo kwa iye. Ndipo tsopano iwo amaziphika izo. Ndipo iwo anangoziyengula izo zonse. Ndipo amangophika izo ndi kuziphika izo mpaka iye atakhala golide wangwiro. Atawiritsidwa mpaka osakhala kanthu kena koma magawo 100 golide. Ndipo umo ndi momwe Mulungu amachitira mu mpingo wake. Amatsanulira mzimu woyera pa iwo ndipo umaphikitsa mmenemo mpaka iye ataponyera kunja za chidziko zonse ndi kusiyana. Ndipo kudzikonda ndi zonse izi mpaka iye amangoziwirisa izo mwa munthu aliyense yemwe angabwere kwa iye. Amen. Tsopano ndiye inu mukhoza kuidya iyo. Pano pali lingaliro lina lokongola pano pa ndime ya 11. Ndipo chotero inu muzidya iyo ndi mwanu. Mvetserani kwa izi. Mchiuno mutamanga. ine ndikuzikonda izo sabato pa mapazi anu dodo mudzanja lanu ndipo inu muzidya iyo mokulumira iyo ndi pasika wa Ambuye ine ndikuzikonda izo pamene inu muzikadya mukakhale muli okonzekera kumapita yonkhani yake yeni titembenuzire ku Aefeso tapamutu wa sikisi wa Aefeso ndipo yang'ane umu zomwe Paulo ananena za kukonzekesera mpingo mutu wa sikisi wa Aefeso kuyambira pa ndime ya 14 ya mutu wa sikisi muime chotero mudadzimangira mchuno mwanu ndi choonadi mudavalanso chapachifuwa cha chilungamo mapazi anu atavekedwa ndi makonzekeredwe authenga wa mtendere ndipo pamwamba pa zinthu zonse mutenge chishango cha chikhulupiriro chimene mudzakonza kuzimisa nacho mivi ya moto ya woyipayo ndipo mutengenso chisoti cha chipulumutso ndi lupanga la mzimu lomwe lili mawu a Mulungu muoneni Paulo akumuveka munthu wopita ku nkhondo kuti azikaguba Mulungu pachiyambi pakuwombola kwa Israeli iye anati tsopano inu muyenera kuti mukhale wokonzekera kuti muziguba pamene inu muti mubwere pansi pa magazi muvale nsapato zanu mudadzimangira mchunu mwanu mutenge ndodo yanu mudzanja lanu ndipo mukonzekere kuita nako ine ndikuzikonda izo munthu tsopano pamene iye abwera mwa Khristu iye amavalanso nsapato zake za uthenga kuti azilalikira uthenga atavala chisoti chachipulumutso chapachifuwa chachilungamo atadzimangira mchiuno mwake apo kawirikawiri mwa asilikali akale pamene iwo ankavala zitetezero za ku nkhondo izo iwo anali ndi lamba wamkulu iwo ankamangira izo palimodzi kugwirizira mchiuno mwawo mishango izi kuti aziphera nazo mivi ya mdani ndiphunziro lenileni bwanjilo lili kwa ife ndipo pamene chiuno chiyamba kufoka kulera chishango iwo ankamangisa palamba wawoyo kubweresa izo molimba kachiwiri ndi chithunzi changwiro bwanji lero pamene iwe uyamba kumverera ngati kukulekerera kapena ndiyelekeza kuti nzopanda ntchito muzifikirapo ndi kumangisa lambayo pang'ono kokha muzisolola lupanga mogwiritsa pang'ono mu dzanja ndikupita patsogolo ine ndikuzikonda izo kukhala wokonzekera kukaguba munthu aliyense yemwe ankayenda pansi pa magazi awo usiku umenewo analamulidwa kuti akhale umo asati atulukemo mpaka kulamulira kubwere kuti aziyenda po munthu aliyense yemwe wabadwa mwa mzimu wa Mulungu akabwera mwa Khristu ali nawo moyo wosatha amavala chishango chake chapachifuwa chake amayima wokonzeka ndipo amaletsedwa kuti achokemo mpaka kulamula kuti aziyenda o kodi sizo dabwitsa izo kodi sindinu wokondwa kuti zonsezo ndi zosamaliridwa usiku uno ino asilikali nali naye wotsogolera nyimbo kukachisi nyimbo yathu yotiimira inali nkhondo ili mkati o asilikali achikhristu maso ndi maso kuima pa perete zida zikunyezimira nyota zikuonekera zolondola ndi zolakwika zakumanizana lero nkhondo ili mkati koma musati mutope mkhale amphamvu ndipo mu mphamvu yake mugwiritse zolimba ngati Mulungu ali wa ife mbendera yake ili pamwamba pa ife tiimba nyimbo ya mgonjesi potsiriza ambiri aoyera akale awo anapita kumanda koma limozi la masiku awa kutali mu dziko la tsopano pamene iwo azidzabwera mu dziko lolonjezedwa mbendera ya mtanda idzakhala pa ife ndipo ife tidzayimba nyimbo ya mgonjetsi pamene ife tidzakhala pa mgonero wa chikwati usiku umenewo kuzungulira gome gome lalikulu ilo mwina lalitali miles 100,000 ndi oyera otsukidwa mmagazi atakhala mozungulirapo ine ndikufuna ndidzapite pa gomelo ndi kukagwirana chanza ndi mmodzi aliyense wa iwo amen kumango fuula inu mukufuna mutandimba ine ndikufuula dikirani mpaka ine ndidzakafike uko mudzandipenye ine sindine wamkulu mokwanira apabe kwa izi koma zindikirani tiyeni tiziguba tsopano khalani wokonzeka ife tikupita pano pali chithunzi chachisoni ife tisanati tifike ku phunziro lathu la chizolowezi lomwe likupezeka mu ndime ya 38 apo mvetserani ndipo unyinji wosakanizikirana unapita uko ndi ziweto zawo Apo ndi pamene Israeli anapanga kulakwitsa. Chauzimu chinali chitachitidwa. Anthu osatembenuka anatsatira chifukwa cha chauzimu. Potsiriza zinawapikitsa iwo mvuto. Ndipo mpaka m'musi ife tizindikira pano. Chapa ndime ya 42. Ndime ya 43. Ambuya kuyankhula kwa Mose. Ananena kuti osati aliyense koma iwo omwe anaperekedwa nsembe. Akanakhoza kudya nsembe yokani. Koma iwo omwe anali odulidwa, osati alendo, osati akunja, palibe mmodzi woti adye iyo, koma iwo omwe ali odulidwa. Ndipo ndi chamanyazi bwanji chomwe ife tili nacho lero mu tsiku lino. Abwenzi okondedwa, kuti pamene mu mpingo aliyense yemwe ali wa mu mpingo amadya mgonero. Ndipo uko ndi kulakwitsa. Iwo okha omwe ali owomboledwa ndiwo onse omwe ali oyenera. Yesaya anayankhula ndipo anati, magome a Ambuye ali odzaza ndi masanzi. Anati, ndani yemwe nditi ndimuphunzitse chiphunzitso. Iwo omwe achotsedwa kumayere. Anati, langizo liyenera likhale pa langizo. Mzere pa mzere, apa pang'ono ndi apo pang'ono. Ndipo gwirisani zolimba kuzomwe zili zabwino. Mulungu akuyankhula podziwa kuti tsiku lomwe ife tili kukhalamo kuti mpingo ukanadzakhala uli wandale kwambiri mpaka iwo uzidzaloleza chilichonse anthu kumabweramo bola ngati anali nalo dzina lawo pa buku la mpingo. Iwo amakhala mamembala, iwo amadya mgonero. Ndipo Bible linati iye yemwe adya ndi kumwa iwo mosayenera ali wolakwira thupilo ndi magazi a Ambuye. Yohani woyela mutu wa satini, Yesu akuyankhula. Akorinto wachiwiri mutu wa 11, Paulo anati, zaka mtsogolo kuti iye yemwe adya ndi kumwa izi mosayenera adzakhala wochimwira thupi ndi magazi a Ambuye. Mulole munthu adziyese yekha, iye kuti iye asanati atenge, ine ndikubweleza lemba ndikokolondola. Iye yemwe adya ndi kumwa mosayenera amadya ndi kumwera chiwonongeko kwa iye mwini. Posalizindikira thupi la Ambuye. Ndipo pachifukwa cha ichi ambiri akudwala ndipo ali wokoka pakati pa inu. Ndipo ambiri agona. Khalani wotsimikiza kuti mukuima moyenera ndi Mulungu. Apa izo zili mwanthunzi kuti osati wina koma wodulidwa. Ndinalibe kanthu momwe iye anali womvera, momwe iye amathandizira mochuluka mpingo wa Chiyuda. Iye ankayenera kuti akhale wotembenuka, ankayenera kuti akhale wokhulupirira, wodulidwa kwenikweni. Iye asanati atenge mgonero kapena kudya Paska. Oh, momwe ife tachokera pa mzere lero. Tsopano tiye ndipite mwansanga ndiye, ndipo Mulungu anawatulutsa iwo usiku uno, ife tikutsegula tsopano ku ndime ya satini ya mutu wa 14. Mulungu anawapatsa iwo lawira moto kuti lizipita patsogolo pawo. Ine ndikuganiza iwo anali nacho chithunzi muno usiku uno. Ndipo ine ndikunena izo ndikulemekeza. Kwalingali olanga loona mtima pamene ife tili pano mugulu lino usiku uno. Ine ndikukhulupirira kuti ilo lili ndife usiku uno. Lawira moto lomwelo limene linkawatsogolera ana a Israeli likupita patsogolo pathu, likuchita zizindikiro zomwezo ndi zodabwitsa. Ndipo mphunzitsi aliyense pano kapena sikola la wabaibulo akudziwa kuti ngelo yemwe ankatsatira Israeli ndi kuwatsogolera iwo wa ku dziko lolonjezedwa anali ngelo wa pangano yemwe anali Yesu Khristu. Ndipo lero Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse akutsatira patsogolo pa gulu ili lomwe inu mukufuna kuti muzilitcha woyera wodzikuburuza. Ngati inu mukufuna kutero, dabwino kupitirira patsogolo, kutsogolera kuchokera ku chigonjeso kupita ku chigonjeso. Mulungu alemekezeke. Mumafuko awo, mumasiku amenewo, ndiwo anali kunyozedwa ndi kudedwa ndi kukanidwa ndi kusiyidwa ndi mafuko ndi kutchedwa chilichonse. Ndimomwe izo zili lero ndi wokhulupirira woona. Inu mu mipingo yanu, inu mukudziwa. Pamene inu mutenga kuima ndi Khristu ndi kunena choonadi, mpingo wonse umati, tayang'anani pa iye, iye wasokonezeka malingaliro, iye wachita misala. Mwaona? Musati mupereke chidwi kwa izo. Zitsatirani ibe ndinu nonse oti muli nazo zida tsopano. Ndipo magazi akupita patsogolo pa inu. Mzimu woyera akukutsogolerani inu. Muzingosunthabe. Musati mupereke chidwi kwa zomwe wina akuwuzani inu. muziyang'ana molunjika ku Calvary ndipo muziguba chopitirira choyimira chokongola. Tsopano iwo anali atatuluka kudutsa ndipo anapita ndipo tsopano zindikirani chiwombolo cha magazi inawatulutsa iwo mu Igupto. Tsopano iwo ankayenera kuti akhale ndi china chake tsopano choti chiwatengere iwo kupita mu dzikolo. Tsopano iwo akungoyamba kumene. Iwo anali atatuluka, anali atadulidwa, anali pansi pa magazi ndipo ali pakuguba. Tsopano iwo anapika ku china chake, iwo anali akupita uko, akudziwa kuti iwo anali atadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo, akudziwa kuti iwo anali nawo moyo wamuyaya. Koma apa iwo ali akubwera chokwera tsopano, ndipo zovuta zinayamba kuuka. Apa panabwera ankhondo a Farao akuwatsatira iwo kuti awatenge iwo. Vuto linayambikamo. Mvetserani, Mulungu ndi pothawirapo pathu ndi mphamvu zathu, thandizo lopezekeratu mu nthawi ya vuto. O ine ndikuyembekeza inu mukuziona izi, mwaona izi apa, ziwani koma mvetserani ndime ya Satani tsopano. Ndipo Mose anati kwa anthuwo, musaope inu ayi, ine ndikuzikonda izo. Yesu atauka kale kwa kufa, mawu ake anali mosalekeza, musaope ayi. Ndilomwe lili vuto ndi mpingo lero, kuchita mantha kwa imfa kuti inu mulephera. Inu mungakhoze bwanji kulephera omwe muli mwa Khristu? Inu simungakhoze kulephera, inu muli nawo moyo wosatha. Ziwanda zonse mgehena zingakhoze kukugwerezani inu, inu muli nawo moyo wosatha. Yesu ananena chomwecho, chotero musati muziopa zakulephera. Inu muli chabwino, ine ndikuopa, ine ndikakhale otentheka. Ine kuli bwino ndikhale otentheka pang'ono, kuposa kungokhala chete ndi kusamachita kanthu. Ine ndithudi ndikanatero. Munthu yemwe angati achite china chake, zinalembedwa za baladi kuno. Munthu yemwe anabwera kudzapeza ntchito kwa iye, ndipo iye anati, ulembe dzina lako apa. Iye anatenga pensulo yake kuti alembe. Iye anati, chili kuti chofutira chako? Anati, ine sindili ayi, sindila kuisa kanthu. Iye anati, ine sindingakhoze kukugwiritsa iwe ntchito. Iwe sumachita kalikonse. Bokulondola, iwe sumalakwisa konse, iwe suli ayi, iwe suli kuchita kanthu. Iye ndizipita mbale, khalamuka ndikumapita. Ine ndikumukonda Longfellow apo. Musati mundiwuze ine za ziwerengero za chisoni. Moyo uli koma loto lopanda kanthu. Ndipo moyo wakupa umene umagona. Ndipo zinthu sizili momwe izo zimaonekera. Anati inde moyo ndi weniweni, ndipo moyo ndi chitsimikizo, ndipo manda sindiwo mapeto ake. Iwe ndiwe fumbi, kufumbi umabwerera, sanali kukamba za solo. Yeni ife tikalamuke ndi kumachita ndi mtima pa zolimbanira zilizonse. Usati ukhale ngati ng'ombe yoyendetsedwa, khala mgonjetsi. Musati muziyembekezera kuti wanthu azikukakamizirani inu kwa Khristu. Imani monga mwamuna kapena dona, mlandireni iye ndipo ziyendali chamtsogolo mwachigonjetso. Amen. Ndi chimene Mulungu akufuna, asilikali olimbika okonzeka. Inu mukhoza kukhala musali kulemera mapaundi 105, koma mukhoza kukhalabe wathanzi mbale ndi wodzaza ndi mphamvu ngati inu mutangomulola Mulungu kuti akhale nayo njira yake. Ine ndaonapo amuna omwe ankalemera mapaundi 200 alibe aunzi ya mwamuna mwa iwo. Ikokulondola chabwino zinikirani. Mose ananena kwa anthuwo, musaope ayi, imani mwabata ndipo muone chipulumutso cha Yehova. Ndizo zabwino. Muzingoguba chamtsogolo, musati muopsezedwe ndi kalikonse. Ngati inu mwamulandira Khristu ngati mpulumusi wanu, zipitirirani. Mbale Branham, ine ndikufuna ubatizo wa mzimu woyera. Zipitirizani kuyenda, musati muope. Inu mukuti ine ndikudwala tsopano, Mbale Branham, ine sindingakhoze kupita patsogolo kwambiri. Musati mutope, yendanibe mtsogolo muone chipulumuso cha Ambuye wathu. Mulandire izo, muzingosundira mtsogolo. Kodi izo zikhala motani? Adotolo andikana ine. Tsopano munthuyo wachita zopambana zomwe iye akanakhoza, koma Mulungu sanachite zopambana zake panobe. Ngokulondola vindi chabe, mvetserani kwa iye tsopano chabwino. Yehova zomwe iye ali asonyeze kwa inu lero, pakuti ayi Igupto amatsenga, choonadi oyambitsa mavuto. Mukuti mbale planamu, ngati ine ndikanangosiya kusuta, ngati ine ndikanangoyika pansi kumwa, ngati ine ndikanangosiya kuba kwanga, ngati ine ndikanangosiya kuchita kwanga izizo ndizinazo. Musali mutope, ziyenda likansogolobe, Mulungu asamalira zina zonsezo. Ngati ine ndikanadziwa kuti ndingakoze kuchita izo mbale planamu, ine ndikanamulandira Khristu pakali pano. Inu musali mudandaule, zisundani. Muzingo pitilira patsogolo inu muona chipulumutso cha Ambuye. Pakuti ayikuburo omwe inu mukuwaona lero, inu simudzawaona konse iwo kachiwiri pa nthawi zonse. Amen. Izo zikonzedwa pakapita kanthawi. Yehova akumenyerani inu, ndipo inu mudzakhala gwirani bata lanu. Ndipo Yehova anati kwa Mose, "Pachiyani iwe ukulirira kwa ine? Yankhula kwa ana Israeli kuti iwo adzipita mtsogolo. Ine ndikuzikonda izo." Musati muyesere kunena kuti chabwino ine ndinajoina mpingo zaka 10 zapitazo mbale Branham. Ine ndakhala ndili membala wabwino wokhulupirika. Izo nzabwino. Ine ndikuyamikira izo. Koma tiyeni tisundire patsogolo usiku uno. Mulungu akusundira patsogolo. Anthu lero pano iwo amabwerera mbuyo, iwo amati chabwino tsopano. Sayansi zaka 150 zapitazo, uko kunali sayansi mu France yomwe inkati ngati munthu adapite konse paliwiro lopsa la miles 60 pa ora, kukokera kwa pansi kungamuchotse iye pa dziko la pansi, ndipo iye angakhale atapita miles 60 pa ora. Iye akupita pafupi miles 1600 pa ora tsopano. Inu timumamva konse sayansi ikulozera mbuyo kwa munthu ameneyo. Iye ankalondola mu tsiku lake, koma iwo akukhala mu tsiku lina ndikukulondola. Koma ife azilaliki, ohayi, machiritso a uzimu. Tsopano ndiloleni ine ndione chomwe mute woyera, ine Knox Calvin ena iwo ananena pa izi. Iwo onse ankalondola mu masiku awo. Koma ife tikusundira patsogolo, tikupita mtsogolo. Ife tili ndi china chakenso. Yesu anati mupanizo apo la wopesa, pamene wopesa anapita ndipo anakapesa mbewu, ndipo wina ndani anabwera mbuyo ndipo anadzapesa mbewu zina mu tirigu. Iye anati, zisiyeni izo zikulire palimodzi. Inu nthawi zonse mumaloza pamomwe dziko lili kukhalira loyipa, koma inu mukulephera kuti muone momwe mpingo ukukhalira wamphamvu pa nthawi yomweyo. Iwo ukuuka ukuyima mundawu yomwe iwo uli gulu la pang'ono, koma mbale Mulungu ali ndi iwo, ndipo iwo ukupita mwachigonjetso motsimikiza basi monga Khristu anaukira kwa akufa. Amen. Mpingo wa Mulungu sudzalephera konse. Mbata za gehena zidzawugonjesa iwo, zikusonyeza kuti iwo azidzawususa iwo, koma iwo sangakhoze kuwugonjetsa. Mpingo ugonjesa kupyolera mu magazi a Yesu Khristu mpaka kumalo achigonjetso. Ndine wotsimikiza pa chinthu chimodzi ichi, kuti Mulungu akhalenawo mpingo wopanda banga, kwinya kapena chilema. Amen. Ndine wokondwa kwambiri nazo. Tsopano ngati ine ndili mu mpingo umenewo. Amen. Mbale bwana, kodi iwe umalowa mwaiwo chotani? Ndikalata ayi, iwe umalowa chotani mwaiwo? Mwakubadwa kubadwira muiwo. Ine ndakhala ndili mu banja la Abraham ndikhala zili zaka 45 tsiku la 6 la Epulo akubwera uno. Ndipo iwo sanachite kundifunsa konse ine kuti ndijowine banja lawo. Ine ndinabadwa ndili Branham. Ine nthawi zonse ndidzakhala ndili Branham. Ine ndinabadwa kukhala mkhristu mwa Yesu Khristu. Ine ndidzakhala ndili mkhristu chifukwa Mulungu anadzozeratu izo chotero mwakusankha. Iye anatiitana ife kupyolera mu chisomo cha mwana wake yemwe wokondedwa. Ife tinamulandira iye ndipo tili nawo moyo wa muyaya. Mwakugwirana chanza umodzi, mwaumembala umodzi, mwakalata imodzi, mwamzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi Yesu Khristu. Ndipo apo tinakhala mbadwa limodzi za ukumu. Ine ndinali kuganiza lero pamene ine ndinali kutali ndikupembera. kuri momwe ili lili tsiku lomwe ite ili idzakali yangire ine sinidzasowa kuti idzakali yangire kwa mbado umene unalipo ine palibe kapena mbado umene udzakhalepo ine nditachoka koma muchiweruzo ine ndiwoti ndidzaime nawo mbado uno ndipo ine ndinati tayang'anani apo chithunzi cha mkazi pa chikwangwanicho akumwamowa china chake chinzake ndinati iye anali wopanda mpweya kapena china chake ine ndinati inde wopanda moyo naponso chabwino ndi zimenezo inu ine ndinati ndi chamanyazi bwanji pakulalikira konseku ine ndinati ndawi zina izo zimaoneka ine ndinamuuza mkazi wanga ine ndinati ndawi zina izo zimaoneka kuti izo sizikuchitira ubwino uliwonse koma ine ndiyenera kuti ndikhale liwu lochenjeza muli monse mosasamala zomwe wanthu akuchita nazo ine ndiyenera kuti ndizilalikira uthenga muli monse ndikuperekera umboni kwa chiukitsiro ndi mphamvu ya Yesu Khristu asiyeni iwo akane izo ndi kutembeluzira msana wawo mbuyo Mulungu adzawaweruza iwo pa chiweruzo chifukwa cha izo ine ndili nawo udindo pakulalikira kokha ndi azitumiki wena nawonso omwe amalalikira uthenga tsopano ine ndikungoziponda izi zindikirani pitani patsogolo tsopano ndipo inu muona ulemerero wa Mulungu koma mbetserani ndime ya 16 tsopano ife tikuwerenga izi koma pezera mwamba ndodo ndodo iyo inali ndodo ya chiweruzo tsopano iyo inali ndodo ya Mose iyo inali ndodo ya Mulungu ngati inu mungazindikire Mose ye amayitenga ndodo iyo ye akayilozesa iyo mwamba monga chonchi utitiri umabwera ye akayilozesa iyo pamadzi iwo amasandulika magazi iyo inali ndodo ya chiweruzo cha Mulungu ndipo ndodo yomweyo mvetsanizo ndodo yomweyo inali yomwe iye anakandira nayo thandwe ndipo mng'alu unabwera mbali mwa thandwe ndipo madzi anabwera kuchokera mu thandwelo tsopano thandwe ilo linali Khristu ndipo icho chinali chiweruzo cha Mulungu tsiku limene inu mudzadya icho tsiku limenelo inu mudzafa anamukantha Khristu pa khavale ndipo analipira impa yowawa yoperekesa ija palibe munthu akanakonza konse kukotokoza chomwe icho chinali kapena sadzakhalapo konse apo Mulungu anayika chiweruzo chonse cha umulungu pa iye ndipo anamukantha iye mbali pamene kuchokera mbali mwake natuluka madzi ndi magazi ndi mzimu wa chiwombolo chathu momwe wanthu amajambulira chithunzi chake nthawi zina ali ndi mkanjo momuzengeza iye kapena china chake chinzake pa mtanda izo sizili chomwecho iwo anamuvula munthuyo moyipa muli monse chinthu chonyansa chimene iwo akanakhoza koma iye akanayenera kuti akhale apo iye anali wapamwamba ndi wokhulupirikitsitsa wa mdziko lonse yemwe anayamba wakhalapo kapena adadzakhalepo ndiyeno anavulidwa maliseche pa mtanda anavulazidwa anakandidwa akukha magazi khololo lolavuliridwa mwa mnyozo likulendewera pa nkhope yake chisoti cha chitonzo cha minga pa mutu wake koma apo ndi pamene iye anagonjesa impa hade chimo matenda ndi manda ndipo analipirira mtengo wa ife tonse izo zimanenedwa kawiri kawiri nthawi zina apo ndi pamene iye anachosa mbola ya impa ndi pamene Paulo anati o impa mbola yako ili kuti ine ndawuzidwa kuti zivala zambiri njuti ndi zinthu izo zili ndi mbola ndipo izo zili ndi chiphe mwa izo koma nthawi imodzi izo zikaluma izo zimataya mbola zawo impa inali nayo mbola mwa iyo nthawi ina koma Khristu pa khavale anachosa mbola kwa impa aleluya o pamene ine ndikaniza za izo apo iye anasolola mbola kwa impayo chifukwa cha ine ndinu mbola yonse ya impa Paulo anati pamene iwo ankapita kuti akadule mutu wake mu ndende ya Chiroma iye anati impa mbola yako ili kuti analozera mbuyo ku khavale ndipo uko ndikomwe mbola inachotsedwa pa impa manda chikonjeso chako chili kuti yana liko mama thokozo akhale kwa Mulungu izozi kuti pasaite chikonjeso kupyolera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Dabwino ndodo chiweruzo ndipo uitambasulire iyo apo uphimbe nyanja ndipo uigawanize iyo ndipo ana Israeli adutsa pa nthaka yowuma kudutsa pakati pa nyanja ndipo ine taonani ndiumitsa mtima wa Aigupto ndipo iwo akutsatirani inu ndipo ine ndidzazipezera kulemekezedwa pa Farao ndi pa khamu lake lonse ndi pa agareta ndi pa amuna apa kavalo ndipo Aigupto adzaziwa kuti ine ndine Yehova ndipo ine ndadzitengera ulemu pa Farao ndi pa agareta ake ndi pa akavalo ake ndipo mngelo wa Mulungu mvetserani mangisani chishalo tsopano ndipo mngelo wa Mulungu yemwe ankapita patsogolo pa msasa wa Israeli iye akadali yemweyo mngelo wa Mulungu yemwe anapita patsogolo pa msasa wa Israeli anachoka ndipo anapita mbuyo mwa iwo ndipo lawi la mtambo linachoka patsogolo pa nkhope zawo ndipo linadzayima kumbuyo kwawo kapena linapita kuchokera apa ndipo linakayima kumbuyo uku mkhala pakati mu nthawi ya vuto pamene vuto liyamba kukomana nanu matenda pa dzanja lililonse vuto mngelo wa Mulungu amabwerapo amapita pakati pa inu ndi matenda ndipo amadzayimapo mu njira kukutsutsani inu kuti mutenge mawu a Mulungu. Mulungu anali adamupasa Israeli lonjezo kuti iwo anali kupita mu dzikolo uko kunali mamiliyoni mwina mwake a wanthu akubwera kuti awatsatire iwo ndi kuwathamangitsa iwo ndi kuwadulira iwo pansi monga gulu la zinyama koma mngelo wa Ambuye yemwe anali uko kuti awatengere iwo ku dziko lolonjezedwa anauka kuchokera mu msasa ndipo anapita nakayima pakati pa iwo ndi chotsacho. Aleluya. Iye akuchitabe izo iye adzapanga njira ine ndikungomukonda iye chifukwa cha izo sichoncho inu iye amupangira njira munthu wodwala aliyense yemwe wakhala muno pakali pano iye anapanga kale njira ndipo iye akuima pakati pa inu ndi vuto ndipo ine ndikudziwa iye ali muno pakali pano inu mukhoza kumandicha ine wotendeka ngati inu mukufuna kutero ine ndilibe choyankhira pa zomwe inu munena koma ine ndili ndi choyankhira pa zomwe ine ndikunena pamaso pa Mulungu koma iye yemwe anawatsogolera ana Israeli ngati ine ndaweruza izo molondola pakuwala uko komwe inu mukukuona usiku uno kapena munakuona pa chithunzi chija ine ndikukaniza iwo azika muno izo usiku uno mngelo yemwe uja wa Mulungu ali munyumba ino pakali pano kuti achite ndendende basi zomwe Yesu ankazichita mu dziko lija iye ali pano kuti atsimikizire basi zomwe iye ankachitapo iye ali tsopano ndipo akhala nthawi zonse ali yemweyo mngelo wa Mulungu akusuntha chokwera kuti ayime pakati pa ife ndi matenda ayime pakati pa ife ndi imfa palibe zodabwisa Davide anati eya ngakhale ine ndiyenda kupyola mchigwa cha mthunzi wa imfa ine sindidzaopa choyipa pa inu muli ndi ine ndithudi adayimapo mngelo wa Mulungu anapita patsogolo pa msasa wa Israeli ndipo anasunda ndipo anapita nakayima pakati pa iwo ndi adani ndipo mngelo wa Mulungu wayima usiku uno pakati pa aliyense payekha pano ndi mdani ine ndikudziwa zomwe ine ndikuzikamba ine ndikudziwa pomwe ine ndayima pano tsopano pa nsanjapa pamaso pa gulu laling'ono ili usiku uno ine ndikudziwa kuti Mulungu watsika wabwera pansi kuchokera ku ulemerero ndipo wayima mnyumba ino tsopano ngati inu muti Mungu ayelekeza kuti musundire pa mawu a Mulungu muone ngati iye sasundira pamaso panu enyani ndipo ilo linabwera pakati pa msasa ndi Aigupto iye akubwera pakati pa inu ndi matenda anu iye wayima pakati pa inu ndi machimo anu pakali pano chifukwa ife tili mu eksodo wa mpingo Tikubuno anali ndawi zonse kuchedwa dziko ndipo pamene Israeli anabwera kuchokera kumbukirani iwo anali mamembala ampingo kumeneko koma magazi ndi chitetezero zidapangidwa kale iwo anakhala odulidwa a Mulungu ndipo ndulidwe lero ndi ubatizo wa mzimu woyera nonse anatero Stefano nonse inu osadulidwa mu mtima ndi makutu mpachiyani inu ndawi zonse mumaukaniza mzimu woyera monga makolo anu ankachita tomwechonso inu mzimu woyera umadula mu mtima kudula nkuzichosa zinu za mdziko koyamba unali mpingo wa chiyero chaka chitidwa kachikale unkakhala moyo umenewo unkachita monga choncho unkakhala moyo monga iwo koma lero sangokhala chimodzimodzi monga dziko lonse ndi chamanyazi ife talekerera zigwiriro mbale wokalamba Spurgeon ankakonda kunena kuti mlaliki wakale wati Methodist bwenzi wanga ankakonda kuimba nyimbo ife talekerera zigwiriro ife tanyengerera pa tchimo ife talekerera zigwiriro nkhosa zatulukamo kodi mbuzi zalowamo chotani pa inu mwalekerera zigwiriro ndi chonjo inu mwalekerera muyezo wa chikhalidwe cha chikhristu chifukwa maseminale aswalalikangapo ndipo awatumiza iwo kunja kuti azikanyengerera ndi choonadi koma mzimu woyera ndawi zonse wakhala ulipo kuti uzitsutsa chimo ndipo ulipo sikuno kuima pakati pa wokhulupirira ndi zinthu za mdziko. Amen. Ndipo iwo unabwera pakati pa msasa wa Aigupto ndi msasa wa Israeli. Ndipo iwo unali mtambo wa mdima kwa iwo, koma iwo unkapereka kuwala mu usiku kwa awa. Chotero kuti enawo sankayandikira anzawawo usiku wonse. Penyani chinthu chomwe chinaperekedwa kwa gulu ili la okhulupirira kuwala kunali kuwachitisawo khungu chabwino valani zikono zanu zosadusanyese ndi izi zikubwerazi penyani munthu aliyense yemwe akana kuwala amachita khungu ndipo amayenda mu mdima chifukwa inu simukulandira kuwala. Amen. Mulungu amatumiza atumiki omwe amalalikira uthenga. Iye amatumiza zizindikiro ndi zodabwitsa pakati pa wanthu kuti awatsimikizire iwo kuti ndi choonadi ndipo wanthu amaukana iwo palibe kanthu katsalira koma mdima kwa inu. Ziyendani mukuwala pamene kuwala kuli kuwala mbale wanga kulandireni kuwala Khristu ndiye kuwala iye wabwera kuti abweretse kuwala kwa inu koma iwo omwe anakukana kuwala analandira ndima ndipo mwamuna aliyense ndi mkazi usiku uno yemwe akukana kuwala akuyenda mu ndima osadziwa kumene iye akupita iye akudza ndima akutsatira bwino kwambiri otchuka ndi anthu koma ndikudabwa momwe akuyimira pamaso pa Mulungu zindikirani izi chinthu chodabwisa chake pano iye anali kuwala kwa amodzi ndi mdima kwa enawo Israeli ndiye Mose atapemphera kale iwo akanakhoza kugona pansi mwamtendere ndipo Mose anatambasulira dzanja lake pa nyanja ndipo Yehova anapangisa nyanja kubwerera mbuyo ndi mphepo yamphamvu yakummawa usiku wonse uwo ndipo anapangisa nyanja mtunda wowuma ndipo madzi anagawanikana ndipo ana Israeli anapita mpaka pakati pa nyanja pa nthaka yowuma ngati inu mungazindikire pamene wana Israeli omwe anali atabwera kuchokera mu mdima ndipo anakulandira kuwala pamene iwo anapita mubvuto kuwala kunatembenukira mbuyo mozungulira ndipo iwo anagona usiku wonse ndipo pamene iwo anali akugona Mulungu anali kutumiza mphepo kumawomba kutusa pa nyanjayo kutsegula njira yothawirapo. Haleluya kwa mwana wangosa ndine wokondwa kwambiri kuti ine ndadzazidwa ndi mzimu woyera usiku uno pamene ife tili kugona kusangalala kupumula mulonjezo la Mulungu. Mulungu anawalonjeza iwo kuti apanga njira yothawirapo ndipo pamene iwo anali kupumula palonjezo ili Mulungu anali kumeneko patsogolo pa iwo akutsegula njira Mamuna aliyense ndi nkazi usiku uno yemwe adamugomereza Yesu Khristu pa maziko awo mzimu woyera pamene inu muli chikonele pamene inu muli kupumula mu lonjezo lake mwina ndinu woguwala mwina ndinu wakungu mwina inu simukukoza kumva mwina inu simukukoza kuona mwina inu mukudwala vuto la mtima kansa kapena nyina chake mukupa kulandireni kuwala usiku uno ndipo mupumule paiko ndipo mphepo ikubwera ngati mkokomo wa mphepo yamphamvu pa tsiku la Pentekosti tisundirapo ndikukutsekulirani inu njira haleluya kuri inu mudute apo pomwe muchigwa icho cha matenda kubwerera kumene mpaka mu dziko la thanzi kachiwiri inu mudutsa kumene mu dziko lozizira ilo logunda lomangidwa unyolo zipembezo zosayanjanika kukhala mtima wodzazidwa ndi mzimu woyera wokondwa wosangalala wodzaza ndi chisangalalo Mulungu amasonyeza mphamvu yake ndipo anali kuisonyeza iyo ndikhululukire ine ineenda yamba kufula kwambiri kusonyeza chiwombolo mwa mphamvu Iye anasonyeza magazi kumbuyo uko pa chinthu chimodzi Iye anasonyeza mphamvu yake kuno mwa magazi ake kupyolera muchiwombolo Iye anasonyeza mphamvu yake kuti lithawe impa kupyolera mu magazi Iye anasonyeza mphamvu yake kuti apange njira yothawirapo mwa kuwombola kwa mphamvu Ndipo lero inu amene mwawalandira amen inu amene mwalandira magazi a Yesu Khristu kuti akutsukeni inu kwa tchimo mphamvu ya mzimu woyera ili pano kuti kutsogolereni inu ubatizo wa mzimu woyera mphamvu ya Mulungu ili pano kuti ikusindeni inu kuchokera ku matenda kupita ku thanzi Mulungu akusunda cha mtsogolo mweksono wa mpingo wake iye akubwera muchifuwa kumene Mulungu ali akasonganise pakapita kanthawi mbewu yake zodabwisa kubwera kuchokera ku ndima kupita mukuwala kodabwisa momwe ife tikuzikondera izo momwe ine ndikuchitira chomwe izo zikutandauza kwa solo yanga usiku uno abwenzi inu ine ndinali kuyankhula kwa bambo lero yemwe anangokomana nane pamene ine ndinali panja ndipo iye anati ine ndakhala ndikuyesera kuwauza wanthu anati ine ndasintha kwambiri bile kuyambira pamene iwe unali mwana anati iwe unkakonda kudzerako ndi kumandiwuza ine kumalo anga amalonda kuti ine ndiyenera kuti ndikonze bwino ndi mulungu ine ndiyenera kuti ndiyanjane naye mulungu ndipo anati ine ndinkakhala ngati ndinkaseka pa iwe koma anati pile ndinduza sintha tsopano anati ine ndikudziwa tsopano zomwe iwe ukuzine nazo ine ndinaganiza mulungu alemekezeke yanati ine ndikuyesera kuwauza ena za izo ndipo anati iwo amasintha phunzirolo ndipo amanka namayankhula za pepala ya chilendo kapena china chake o izo tizainayi munthu wotsatira uyu pangodya iye akhoza kupa iye ndi wotsatira wina mwina nambala yake ndi yotsatira posadziwa kuti nambala yotsatira ndi yandani iyo ikhoza kukhala ili yanu usiku uno abwenzi iyi ikhoza kukhala nthawi yomwe mulungu akukuita nani inu Mulungu mzimu woyera waukulu waima pano usikuno pakati pa imfa ndi moyo waima pano usikuno pakati pa matenda ndi thanzi ine ndikudziwa chomwe ine ndikuchikamba kokulondola pakati pano mzimu woyera womwe umene inu mukumvelera tsopano munthu aliyense wobadwa kachiwiri ali woti aumvelera mzimuwo muchipindamo inu simungakhoze kuziletsa izo ngati inu muli nawo moyo uliwonse inu mukudziwa kuti iwo ulipo dabwino momwe monga maginito pamene iwo pamene maginito akulu abwera pafupi ndi zinthu izo zimayamba kusunda ndi kumakwawa chifukwa zikamafika pafupi monga maginito akulu anabwera pansi mwamba kuno nthawi ina ku Hammond Indiana ine ndinali kuwaona iwo akutola zodulidwa pansi iwo ankakoka chiwongolero chachikulu kwambiri pansi pankabwera maginito akulu ndipo iwo anali ndi zodulidwa zonse zidasesedwa pakati pa bwalolo ndipo pamene icho chinkadusapo zodulidwa zonse izo zomwe zinali ndi nyese kwa maginito zitsulo zinapita mmwamba momwe ndipo zinapita ndi maginito kunja ndipo iwo anachosa maginito kwa izo anazigwesera izo mu chimphika ndipo ankaziwumba izo kachiwiri apo panali zodulidwa zambiri za aluminium na tsalira ine ndinati chifukwa chiyani izo sizinapite iye anati izo zilibe nyese pa makinito ine ndinati mulungu alemekezeke ine ndinati chifukwa chiyani izi sizinapite pansi apa chiduswa cha chitsulo ichi anati ngati inu mukanazindikira icho chamangiriridwa pansi ndipo izo ndizonga wanthu ochuluka usiku uno abwenzi inu mwakhala membala wa mpingo koma wopanda nyese manzi woyera ndiye inu mukulola dzina kuti zikumangirireni inu pansi kusiyana kwina kukumangirireni inu pansi koma limodzi la masiku awa pakhala makiridwe akulu ati abwere kuchokera kumwamba otchedwa mwana wa mulungu omwe ali adzasenza dziko lino ndipo munthu aliyense yemwe ali wakufa mwa khristu adzauka ndiye kuti apite kutaliko ndipo matupi okhalambawa adzasinidwa ndi kupangidwa mwa maonekedwe ake monga mwa tupi lake lomwe la ulemerero koma ife titi tidzakakhale moyo kwa nthawi za nthawi akulu kumatenda akulu kukalamba akulu ku chinthu chilichonse ndipo mu ulemerero wa mulungu kukakhala moyo ndikukhalapo kwake kodala kwa nthawi zonse amen musatimulole izo ndikuopsezeni inu ine ndikumvelera mwachipembezo pakali pano ine ndithudi ndikutero chabwino pakuti ine ndikudziwa kuti muomboli wanga ali moyo ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi lino ngakhale nyongolosi za khungu zitaliwononga thupili komabe kuthupi langa ine ndidzamuona mulungu yemwe ine ndili ndidzamuone mwandekha maso anga adzamuona ndipo sati awina musati muganize kuti ine ndapenga ine sindili ngati ine ndili mungondisiya ine ndekha ndine wokondwa kwambiri mwanjira iyi kuposa momwe ine ndinaliri mwanjira inayo inde bwana mungondisiya ine ndizikhala mwanjira iyi ozedi wopenga kwa dziko chifukwa zinthu zomwe dziko limazitcha kupenga mulungu amazitcha zodala inu muyenera kuti mutaye malingaliro wanu kwa dziko ili pachiyani inu simuli a dziko lino
you become fellow citizens of the kingdom.
Amene inu mudusa nzere wolekanisa uwo inu mudzakhalambadwa limozi za ufumu wa mulungu koma ndizabwino bwanji bwanji inu mumakhala cholengedwa chatsopano oma osindidwa kuchokera kuichi chomwe inu muli tsopano inu muli pano anaamuna mulungu tsopano ife tikukhala limozi mumalo a mmwamba mwamba osati ife tidzakhala tili muzaka chikwi ife tili tsopano pakali pano ife ndife wana a mulungu pakali pano ife tikukhala limozi mumalo a mmwamba mwamba mwa khristu yesu osati mu mpingo mokha mwa khristu yesu ambuye yesu waukitsidwa ali pano iye ali pano mu mphamvu yake iye ali pano mu mphamvu yake ya chiwombolo iye ali pano kwa eksodo iye ali pano kuti amubweretse membala aliyense wa mpingo muchiyanjano ndi iye iye ali pano kuti amubweretse wochimwa aliyense ndilibe kanthu kayandinu wotsika motani iye ali pano kuti abweretse mphamvu ya chiukitsiro chake mu moyo wanu ndikukupangani inu cholengedwa chatsopano kuno zakazingapo zapitazo zipembedzo zonse za mdziko inakomana ine ndikukhulupirira kunali mu London England kapena kwina kwake ine sindikukumbukira ndendende koma pamene iwonse anali kuyankhulira mipingo yosiyana ati muhamadi ndi abuda ndi chilichonse wang'ono munthu yemwe ankayimira mpingo wa American Holiness John Witt ine ndikukhulupirira linali dzina lake chotero ndiye pamene iye anauka nthawi yake kuti ayankhule zipembedzo zonse zoyimiriridwa mukusongana kwakukuluku iye ananena nkhani ya Donna McBee omwe iye anaaliri wotsika anamangidwa mu Oklahoma ali ndi ndudu pakamwa pake akuyendesa kapena akuswa lamulo laliwiro akudusa mmisewu ndi chikuku iye anali adapha kochuluka kwambiri ndi moyipa kwambiri ndi mwaube kwambiri mpaka pamene iwo anapita kuti akakhuthulire phula ndi nthenga pa iye iwo sanakhoze ngakhale kuti ayike manjawo pa iye kopa kuti angadetsedwe ndipo pamene iye anatsiriza kunena nkhaniyo mwasewero chotero mpaka womvetsera aliyense anali atakhala pa mapeto a mpando wawo iye anati mabwana azipembedzo za mdziko muno kodi chipembedzo chanu chili nacho chilichonse chomwe tingayerese manja a Donna McBee Palibe yemwe ananena mawu. Iye analumba mu malele ndipo anaombesa zidendene zake limboni ndipo ombesa manja ake iye anali magaza Yesu Kristu sangayelese kokha manja ake koma iwo angasuke mtima wake. Amen. Kokulondola magaza Yesu Kristu angatenge wati welewele wotsikisisa mu luimbo kintake ndikupanga dona woyela kuchokera mwa iye. Iwo angamutenge wogulisa mowa kumalo uko ndikupanga njonda kuchokera mwa iye ndiwoyela wa Mulungu. Abwenzi anga mbadwa za ufumu hamuna nzanga amukintake ndi Indiana ndipo zungulira kuno kodi inu simukuganiza usiku uno ili nthawi yoti mwaganizire Ambuye Yesu awa maiwanu wotsiriza usana chosedwe pamene inu mukuona mpingo kupita mu Eksodo yaikulu kuona lawira moto ndikuti tsogolera patsogolo pathu ndikuyima kumachita zozizwitsa ndi zizindikiro. Iye ali pano usiku uno mu mphamvu yake yonse yowombola. Iye ali pano kuti amupangise kukhala wamphumphu woti mwa aliyense kuti amubwezerese wobwerera mbuyo aliyense. Iye ali pano kuti achitise munthu wodwala aliyense. Iye ndi uthenga wa thundu ndipo ife timalalikira uthenga wa thundu timadya mwana wangu wosayense mota. Iye ndi mzimu woyera ndikumadziwa kuti iye ndi kudya kwabwino pakuti mzimu woyera wapereka kwa ife kuti iye ndi wabwino kwenikweni. Talawani ndikuona Ambuye ndi abwino iwo amakoma ngati uchi muthanthwe. Ambuye wathu Yesu kuno muchikondi chake ndi mphamvu mumadaliso ake akulu achiwombola. Oh, momwe iye akuyimira pakati pa mpingo ndi tchimo sikuno, momwe iye akuyimira pakati pa inu ndi chiweluzo kuukha kupemphera kuno osati kale litali ine ndinali kuyenda popita mu malo cha kuno mu Ohio kumene ine ndinali pafupi kuti ndipereke lingaliro langa la chiweluzo. Ine ndinali ndikumakadya kumalo odyera ang'ono a Duncan. Ife tinali nawo msonkhano waukulu. Ine ndimakhala mailosi angapo kunja m'mudzi ku motelo yaing'ono. Ine ndinali ndikumakadya kumalo odyera a Duncan. Anthu abwino okondeka ndipo pa la Mulungu iwo anatseka ndipo anapita ku chalichi. Ine ndinachita kupita pasida kumalo wamba ang'ono a wamba achimeleka kuti ndikadye chakudya changa cha madzulo. Pamene ine ndinkayenda polowa pa khomo mwakudabwitsidwa kwanga apo panayima wapolisi waboma ali ndi mkono wake mokumbatira msumbano akusewera makina opukusa. Tsopano njuga ndiyosaloledwa mu Ohio ndipo apo bambo wa lamulo mwini wake akuswa lamulo ndi mwina bambo wa usinkhu wanga mwina wokwatira ali ndi banja kwina kwake ali ndi mikono yake mozungulira dona wang'ono wina atayimapo. Ine ndinayang'ana mbuyo modyeramo anyamata wena adakhala kumbuyo uko atalezera ndi dona wang'ono asakuchita mwamakhalidwe mkomwe. Ine ndinayang'ana adakhala pansi kumbali yakumanja kwanga uku mkanyumba koma ine ndinali wokonzeka kuti ndikhale pansi apo panali dona wachikulire mwina wake wapafupi usinkhu wa zaka 58 60 wamkulu ngati amayi anga ali apo khungu lonse litakwinyika atavala tizovala tating'ono kwambiri ndipo izo zinali moyipa ndipo zikhadabo zake zakuphazi zitalochedwa papulo nomo yake italochedwa papulo maonekedwe ooneka motsa omwe inu munayamba mwawaona tsitsi lake litadulidwa mofupika kwenikweni ndipo lili lokwinyika basi monga choncho ndipo iye anali akumwa. Apo panali amuna awiri ali ndi iye ali apo ooneka moyipa atalezera ndipo mmodzi wa iwo atagona pa gome ndipo pamene iwo anapanga odi ndikupita kunja kuchimbudzi ine ndinayimapo. Ine ndinaganiza o Mulungu inu mungakhoze bwanji kupirira nazo izi inu mungakhoze bwanji kuyang'ana pazotero monga izo pamene ngakhale mu mtima mwanga ndipo ndine woyipa monga ndilirimu komabe ine ndikudabwa ngati sala wanga wang'ono ndi Rebeka adzayenera kuleredwa mu mbado wotero kuti azione izo zikubwerapo. Ambuye bwanji inu osangofafaniza ndi kuzichosa pa nkhope ya dziko lapansi. Ine ndinaganiza inu bwanji osangochita izo Ambuye. Ine ndinakhalapo ndikungoyamba kumalira. Ine ndinaona masomphenya. Ine ndinaona monga momwe zinali dziko likuzungulira mu mlengalenga ndipo apo panali utawaleza kuzungulira dziko ilo ndipo wina wake yemwe anali kuyankhula kwa ine anati awo ndi magaza a Yesu Khristu azungulira dziko ili omwe akumuletsa iye kuti asaliwononge ilo ngati Mulungu angakhoze kuliona timo tsiku limene inu mudzadya icho tsiku limenelo inu mudzafa aliyense ali pansi pa magazi awo apo ali ndi ufulu wodzisankhira kuti utenge kusankha kwako koma ngati iwe udafa konse mbosolo yako nkubwera kutusa chifundo cha magazi awo iwe waweruzidwa kale iwe usanafike uku palibe kanthu katsalira kwa iwe ndiye ine ndinadziona ndekha ine ndinawaona ambuye yesu anga atayimapo ali ndi chisoti taminga pamutu wake ndipo misozi ndikuyenderera pansi yosakanizikana ndi magazi pamene iwo anali kusambitsa ndevu zake ndipo ine ndinawaona machimo anga akubwera pamaso pa iye ndipo nthawi iliyonse iwo amabwera pamaso pa iye monga choncho mpaka iye amakudumula ninga zimabaya mu zikope zake mochuluka iye amazandimira mbuyo iye amati atate mkhululukireni iye iye sakudziwa zomwe iye akuchita ndipo kachiwiri ine ndimakhoza kuchita china chake ndiyeno magazi ake amakhala ngati pampala ya galimoto ikuterezera galimoto kunditchingira ine ku mkwiyo wa Mulungu zosandiyenera ndipo ine ndinabwera kwa iye mwapang'ono pang'ono ndinagwada pansi kwa iye ine ndinati ndinayang'ana pansi apo atagona patsogolo pa ine ndipo apo panali buku lakale la tchimo ndipo dzina langa litalembedwa pamwamba ine ndinati ambuye kodi inu mungandikhululukire ine ndithudi iye anati ndi maso achikondi anapikira ku mbali yake anatulutsamo magazi wena ndipo analemba pa ilo wakhululukidwa ndipo analiponyera ilo mbuyo mu nyanja yakuiwala iye anati tsopano ine ndinati dzipomwe inu ambuye iye anati tsopano ine ndakukhululukira iwe ndipo iwe ukumuweruza uyo izo ndinasinda chithunzicho kwa ine ine ndinatuluka umo ine ndinayenda kupita uko ndipo ndinakakhala pansi kwa iye ndipo ndinayamba kuyankhula ndipo iye anali ndi moyo wina wovuta mbuyo mwake ine ndinati kodi iwe tunayambe wakhalapo mkhristu iye anati ine ndinaleredwa mu banja la chikhristu ndipo ine ndinati chinachitika ndi chiyani iye anandiuza ine zakusiyana ndi mwamuna wake ndi momwe wana ndi zina zotero ine ndinati konse mwa zaka zonse izi iwe sunayambe wakhalapo mwamtendere chiyambireni pomwe iwe unakomana naye Mulungu iye anati bwana izo ndizoona ine ndinati kodi inu timumulandira iye pakali pano iye anati kodi iye anganditenge ine ine ndinati iye akugogoda pa mtima wako pano ndipo kuchokera mkanyumbako pansi apo ndipo anagwada pansi pamaso pa kumvetsera kwa anthu uko makina opukusawo anayima kutukwana koyipa kunayima ndi china chilichonse ndipo ine ndinakwezera mmwamba manjanga ndi manjanga ndi manja ang'ono okwinyikawo ndipo ndinamutsogolera iye kwa Yesu Khristu ndikokulondola zomwe zili abwenzi musati muziyang'ana Yesu ine sindikusamala zomwe iwe wachita momwe machimo ako alili akuda momwe moyo wako ulili wamwaye Mulungu wayima usiku uno akugogoda pa chitseko cha mtima wako kuti akhululukire iwe zilibe kanthu yemwe iwe uli tiyeni tiweramise mitu yathu miniti mlongo bwerani kulimbapo mungatero inu atati akumwamba ine ndikupemphera kuti inu basi tsopano pamene mzimu woyera ukuyenda mu nyumba muno tiyeni ife tifune poyamba ufumu kuti tipeze kukondedwa ndi iye ndiye ine ndikukhulupirira inu muwachiritsa odwala koma pakali pano atate pamene ndikumverera kuti pali chidwi chachikulu chakuya ndikukhuzidwa anthu akudziwa kuti mpingo wanu uli mu eksodo ndipo ife tikupita uko kuchiweruzo posadziwa kuti mmawa wina wake akhoza kudzabwera kumbali yakama ndipo apo titagona titapita nthawi ino mmawa usiku mwina muli mosungira mitembo kwina kwake ndipo solo zathu zili kusidya mu muyaya Mulungu ili likhoza kukhala ola lotsiriza uwu ukhoza kukhala mwayi wotsiriza umene wanthu ati aulandire. Ochuluka palibe kukaika ali pano. Amuna ndi akazi omwe akukumba, omwe akhala moyo wabwino basi wolunga. Koma sana badwe konse kachiwiri. Takudziwa chomwe chimatandauza kukhala wodzazidwa ndi mzimu woyera. Moyo wodzipereka kwa thunthu. Ndima unyolo onse manyazi zidachotsedwa kwa iwo, ndipo mzimu wa Mulungu utawabatizira iwo muchifundo chake. Atate wokondedwa, simutero inu usiku uno, mudzina la mwana wanu wokondedwa Yesu, kusundira mu mtima uliwonse, ndipo kuyankhula pakali pano. Ndipo mulole iwo mwakupweka kwa mtima wawo, akwezere maganizo wawo kwa inu. Akweze mtima wawo ndikuti, ine ndili pano Yesu. Ndidengeni ine tsopano basi monga ine ndilili. Ndipo ndiumbeni ine, ndikundipanga ine china chake chosiyana. Ndipangeni ine mtundu wa munthu yemwe inu. Muka na makala nane. Bonse kupyola mu moyo wanga, inu mwayankhula kwa ine. Inu mwayankhula kwa ine. Inu mwayesera kuti munditenge ine kuti ndizichita mosiyana. Inu mwayesera kuti mundipange ine kuti ndipange kugonjera uko. Koma tsopano tiku lapita kwambiri Ambuye ndi ine. Koma ine ndakonzeka kuti ndibwere pano. Perekani izi Atate pamene chifundo chili kuitana, chiweruzo chisanayambe, eksodo ya mpingo kuchoka ku Igupto, mulole iwo abwere azipita limodzi ndi gulu lalikulu. Oyitanidwa atuluke, ife tikupempha izi mu dzina lake. Ndipo pomwe ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ndi maso otsekedwa, ndi akhristu akupemphera, ine ndikudabwanga tinu mungakweze mmwamba manjanu, ndikuti mʼbale Branham. Inu mundikumbukire ine ndikukhulupirira mawali onse omwe inu mukunena ali choonadi chokhudza Yesu Khristu. Ndipo ife tonse tikusowa kuti tidzazidwe ndi mzimu. Ndipo ine sindili panobe. Ine ndakhala ndili membala wa mpingo kapena mwina mwake inu simunakhale muli nkomwe. Mwina inu mwakhala muli wochimwa simunamulandire konse Khristu. Kapena mwakhala muli membala wa mpingo ndipo simunayambe mwabadwa kachiwiri. Kodi mungakweze dzanja lanu ndikuti mundikumbukire ine mʼbale Branham mupemphero lanu. Ine ndikufuna ndikhale wolondola. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Ndi inu ndinu mʼbale wanga. Ndi inu Mulungu. Ndi inu mʼbale inu mʼbale Mulungu. Ine ndikuona. Chakumanzere kwanga. Ndiyangati mbali yakuno. Kwezani dzanja lanu mukuti mundikumbukire ine mʼbale Branham. Ine ndikufuna kuti ndibadwe. Tsopano kumbukirani, mzimu woyera kuyankhula kwa inu, ngati ine ndili wantchito wa Mulungu, ine ndikudziwa motsimikiza monga ine ndayimira pa nsanja ino, kuti mzimu woyera kuyankhula kwa mitima pano. Abwenzi, ine ndikonza kukhala wodabwitsa kwa inu, koma ine sindine wotentheka, ine ndikudziwa zomwe ine ndikuzinena. Ngati ine ndidadziwa lomwe lili vuto lanu kunja uko, ndi omwe ali matenda anu, ndipo Mulungu akumva pemphero langa kwa inu. Ndipo pomwe pano mu nyumba ino muli wanthu omwe achiritsidwa ndi khansa, ndi akhungu, ndi kugontha, ndi kulumala, ndi china chilichonse. Yang'anani pa misonkhano kuzungulira mdziko, nanga bwanji inu tsopano? Nanga bwanji izo tsopano? Ngati iye akanati amvere pemphero langa kwa izo, kodi iye samva pemphero langa kwa chikhalidwe cha solo yanu? Ngati iye akanati aulule kwa ine pamene vuto lanu lili, kodi iye saulula kwa ine pomwe pali vuto lanu panonso? Ndiyangati wena omwe muti mukweze dzanja lanu ndikuti mʼbale Branham mundikumbukire ine. Ine ndikufuna pa nthawi ino ndimufunse Mulungu kuti akhale wachifundo kwa ine. Mulungu akudaliseni inu, ndi inu, kachiwiri, mai, basi ponse mnyumba pali ponse. Pamene inu muli ndi mitu yanu yowera mitsidwa, ine ndikudabwanga ti inu omwe mwakweza dzanja lanu, mungakhale ndi chisomo china pang'ono pokha ndikuti Ambuye, ine ndinali nacho chisomo chokwanira kuti ndikweze dzanja langa. Ndipaseni ine chisomo chokwanira kuti ndiime pamene iye akupemphera. Ngati iye angati andidzere ine kusanati kucha Ambuye, ichi ndi chisonyezo changa kwa inu kuti ine ndikufuna kukhala wolondola. Ine ndikufuna kuti ndidzakomane ndi inu tsiku lina. Kwa ichi chifika mwamba mwa mikono yanga. Ndipo ine ndidzasamira nsamiro woperapo. Adotolo adzachoka pambali yakama yanga palibe choti tingachitidwe. Ndiye Mulungu chitirani chifundo solo yanga. Omwe chifungwa chozizira cha imfa chikuyandama muchipinda. Mulole chombo chakale chakuziyoni chidzabwere chidzandinyamule ine ndipite. ine ndidzayima Ambuye izo zikutengera chisomo chochuluka koma na take kundisunda ine ine ndikuyima Mulungu akudalitseni inu mbale mwina wake ayime ndikuti ine ndikuyima Ambuye Mulungu akudalitseni inu mbale Mulungu akudalitseni inu mbale Mulungu ingokhalani chiyimire aliyense yemwe akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero ili kwa chipulumutso cha solo yanu kodi inu mungayime Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu bambo wang'ono Mulungu akudalitseni inu bwana Mulungu akudalitseni inu mbale Mulungu akudalitseni inu Mulungu wanga Mulungu akudalitseni inu Mulungu inu mbale Mwina wakenso akuima tsopano ndikuti ndine pano mbale Branham ine ndikuyimirira hapa masopa ino ine ndikuyimirira hapa masopa Mulungu china chake chandiuza ine kuti ndiime ndipo ine ndikuima kodi inu mungachita izo mungoima hapa mapazi anu mungomutenga Mulungu mochuluka choncho Mulungu akudalitseni inu dona alipo enanso Mulungu akudalitseni inu dona ndikukulondola mayi osauka amubira mwana wawo wang'ono akuyesa kuti adzuke misozi masomo awo kodi inu timubwera imirirani kachiwiri Mulungu akudalitseni inu dona dona wachikulire anayimirirapo ndi wachikulire kwenikweni podziwa kuti iye ayenera kudzaonana ndi Mulungu limodzi la masiku awa Mulungu akudalitseni inu ndani atayimirire motsatira tsopano akuti ine ndiyimirira ingotsalani chiyimire kwa pemphero mwina wakenso ine ndikungomvelera ngati pali wina wake yemwe akufuna kuti ayime mwina inu mukungofuna kuti muyandikire pang'ono musati muchike kumbali chikenanso ingoyimirirani ngatero inu inu omwe mukufuna kuti muyandikire kwa Mulungu Mulungu akudalitseni inu ndikokulondola mwina ngati Mulungu akudalitseni inu dona inde bwana alipo pafupi anthu ena atatu ine ndikuwayang'ana molunjika ndithu akuyenera kuti ayimirire papo payimangelo wa Mulungu Mulungu akudalitseni inu dona ndikokulondola tsopano chabwino mbale nanga bwanjizo chabwino Mbongelo wa Ambuye wayimirira ine ndikudziwa ine ndikuziona izo ndipo ine ndikudziwa kuti wina wake akuyenera kuti ayimirire pakali pano ine ndidikirira utali wa miniti yokha mulole Mulungu inu mukudziwa iye akufinya pa mtima wanu iye wayima pamenepo bwenzi wanga ndi iyeyo yemwe akukuuzani inu kuti muyimirire kodi inu timuchita izo ingoyimirirani ndikumulandira iye pakali pano chabwino kodi inu mukutsimikiza tsopano ngati Mulungu angakuyitaneni inu usiku uno munsonkhano uno ulaliki uwu kuyitana uku udzakumana nanu uko pamene inu mudzafa kodi inu mwachita nazo chiyani izo ngati inu simuli otsimikiza zedi imirirani tsopano kotero kuti iye akuoneni inu mukufuna kumulandira kuti muziyenda mukuwala tsopano atate athu akumwamba achifundo vana anu okondedwa awa mitima yopewetsedwa mawu agwera mu mtima mwawo usiku uno chikhulupiriro chimadza pakumva ndipo kumva kwa mawu ndipo iwo akhoza kumva ndipo inu mwapewetsa mitima yawo ambiri ayimirira amuna ndi akaza anyamata ndi asungwana akuvomerezani inu ngati mpulumusi wawo wawo ndi mtsogoleri ndipo mulolengero wa Mulungu yemwe ali pano usiku uno iye atawatsogolera iwo kupyola mu moyo mulole iwo asogoleredwe kwakukhavare pakali pano mu mitima yawo ndipo amulandire yesu ngati mpulumusi wawo ndipo mulole mzimu woyera kupyolera mu magazi a khristu ubwere pa mioyo yawo ndi kudzachosa kusiyana kwawo konse ndi kuwadzazisa iwo ndi ubatizo wa mzimu woyera mulole uno ukhale usiku waukulu wa moyo wawo ife tikudziwa iwo uli pakuti usiku uno iwo akulandirani inu perekani za Ambuye pakali pano ndipo mulole iwo azipita kwawo kuchokera kuno usiku uno okondwa ndi osangalala akutamanda Mulungu ndi mtima wawo wonse ine ndikupempha daliso ili kupyolera mu dzina la Yesu Khristu tsopano Ambuye atakudalitsani inu pamene muli kukhala ndiloleni ine ndikufunseni inu tsopano mmodzi aliyense wa inu yemwe anayima ndipo inu mukudziwa kuti china chake chachitika kwa inu pamene inu munali mutayima kwezani dzanja lanu mungokweza dzanja lanu amene mukudziwa china chake chachitika Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu ndipo kulondola izo ziyenera kutero abwenzi izo ziyenera kutero ine ndinayima ndinaona pano posachedwapa ngelo yemwe uja yemwe ine ndimamukamba akupita kudusa mnyumba muno kuno ngelo yemwe uja wa Ambuye lawira moto ine ndakhala ndikulalikira maminiti asanu otsiriza kapena kumi pansi pakudzoza uko ine ndikumumverera iye kungomuona iye akuyenda kupyola muchipinda chino tsopano inu mukhoza kuganiza kuti ine ndikunena nthano kwa inu koma ndizoonadi tsopano ine sindikuganiza ine ndiyitanisa komwe mzeri wa pemphero ine ndikuganiza ine ndingoyima pomwe pano ndikungomupunsa mulungu kuti atsimikizire kuti zomwe ine ndimakuwuzaninu ndizoonadi ndikokulondola ndi zizindikiro zodabwitsa ndiyangati muno akufuna kuti achiritsidwe anthu odwala kwezani manja anu paliponse pomwe inu muli mungokweza dzanja lanu ndikuti ine ndikuwalandira iwo dabwino ine ndikufuna kuti inu muyang'ane mukhale moyo ndikukhulupirira wina wake mwaombetserawa kudutsapa wina wake kupyolerapa angoyang'ana ndikuti Ambuye Yesu monga chonchi ine ndikukhulupirira chifukwa chomwe ine ndinayitanira kuguwa kuja poyamba ife tikuyenera kuti tipeze chisomo ndi iye ichi ndi china chake chatsopano kwa ine ine ndiyenera kuti ndipeze chifundo ndi iye poyamba ndiye ngati ine ndapeza chifundo ndikuchita mwachifundo ndipo inu dazeni kapena awiri miyoyo mkubwera kwa iye apo pomwe ndithudi tsopano wina aliyense wa inu anthu omwe mwabwera kwa khristu ndiye mukapeze mpingo wabwino wodzazidwa ndi mzimu woyera ndipo muzikapita kwa iwo ndipo uko mukafunefune ubatizo wake mpaka inu mutawupeza iwo muzikangopita basi usiku uliwonse tsiku lililonse muzikangomapemphera ndipo pomwe inu mukuyang'ana tsopano inu anthu omwe mukudwala ngati ine ndakuwuzaninu choonadi mulungu achitira umboni kuti izo ndizoonadi ndiko kulondola angochita kokha izo ndipo mulungu azipanga izo kudziwika ngati inu muti mungopemphera ndi kukhulupirira ndi mtima wanu wonse mungoyang'ana ndikunena izi pamene ngelo wa Ambuye anakumana ndi ine kunja uko ku chigayo cha Agreen Indiana zaka 8 zapitazo kuchokera pamene ndinali mwana wanditsatira ine wanditsonyeza masomphenya pamene ine ndinapita kwa iye iye anati ngati iwe kuti ukhale woona mtima nkuwatengera anthu pokukhulupirira iwe palibe kanthu kati kadzayime patsogolo pa pemphero lako tsopano iye akhoza kuchita zomwezo kwa inu tsopano zomwe iye anakhoza kuzichita uko iye wauka kwa kufa ndipo iye uko omvetsera kunja uko pamaso pa iye iye akudziwa zomwe zili pa wina aliyense wa inu zomwe inu mwachita zomwe lili vuto lanu chilichonse cha izo kodi inu mukukhulupirira izo ndiye mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse ine ndikuzindikira bambo wang'ono wakhalapa akukhulupirira akuyesera kutero kukhala ndi chikhulupiriro kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu andilola ine kuti ndidziwe chomwe chili chovuta ndi inu inu mutero ngati iye atatero kodi inu mulandira machiritso anu inu muli ndi vuto la mtima tikulondola uko bwanji ngati ine ndikanakuwuzani inu tsopano kuti muli abwino kwa izo zonse kodi inu mungakhulupirire izo imirirani miniti yokha inu muli ndi mtima wa manjenje ndi mtima wong'ung'uza izo zakusautsani inu kwa nthawi zina nthawi yokha pamene inu mugona pansi aponso izo zimakubanikitsani inu ndipo inu mumakhala ndi kugunda kochuluka mbuyo ndi mtsogolo kuthamanga ndikulondola uko kwa izo zimayambisa kusagaya mmimba kwanu kumabwera kupyolera mu msempha uwo tikulondola uko inu timusautsidwanso ndizo kenanso ingosungani chomwe inu muli nacho pakali pano inu mukhoza kupita kwanu ndikukakhala bwino ine sindili kuwerenga maganizo anu ndine mlendo mwangwiro kwa inu inu mwangokhala bambo muli apo ndikulondola uko sindinayambe ndakuonani inu mu moyo wanga ndipo sindinadziwepo konse kanthu ka inu ndizoona izo kulupirirani kuti Ambuye ali pano moona nyamata ine ndikufuna ndikufunse iwe china chake ndipo iwe uone ngati ichi chili choonadi kapena ayi pafupi mphindi pang'ono zokha zapitazo zonse mwadzidzidzi china chake chachilendo chinabwera pa iwe pamene ine ndinayamba kuyankhula za cholumira kuchoka mu mbola kodi sikulondola uko kodi uko sikunali kumverera kwa chilendo komwe iwe unali nako utakhalapo sikulondola uko ndipo kodi iwe sunayang'ane kwa ine pa nthawi yomweyo iyo ndipo maso anga anakugwira iwe pa nthawi yomweyo ndi pamene iwe unachiritsidwa ndi vuto lako la mtima apo pomwe amen ndizo ndendende iye ali pano Ine sindili kuwerenga maganizo anu abwenzi. Ine ndi kuyankhula kokha choonadi ndipo Mulungu akuzitsimikizira izo kukhala zoonadi. Kodi inu mukuganiza chiyani za izo makhalapo pafupi ndi iye? Kodi inu mukukhulupirira? Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu? Kodi inu mukukhulupirira ngati Mulungu inu mwakhala patsogolo kuno pa mpando wapatsogolo? Ndi chifukwa chake ine ndikuyankhula kwa inu mochuluka kwambiri. Poziona izo mbuyo kuseluko ndipo ndizungulira ine. Koma kodi inu mukukhulupirira ngati ine ndingakhoze kugwira mzimu wanu Mulungu aulula chomwe chili chovuta? Kodi inu mwalandira machiritso anu? Ndinu wamatenda a shuga. Ndikulondola uko, pezani mmamba dzanja lanu ngati izo zili. Imirirani pa mapazi anu. Kodi inu mukuwalandira machiritso tsopano? Mulole Ambuye Yesu Khristu akupangeni inu gawo lililonse wa mphumphu. Mulungu akudalitseni inu. Mukhale ndi chikhulupiriro. Mwina wake muno akukhulupirira. Mukhale nacho chikhulupiriro ndi mtima wanu wonse. Ine ndikuona bambo wang'ono wakhala uko atavala suti ya blue. Apo iye wayima pamwamba pomwe pa iye. Inu muli ndi matenda apakhungu, si choncho inu bambo wang'ono? Sikulondola uko, imirirani pa mapazi anu. Oh, ine ndikuona inu ndinu anthu mwiza. Sikulondola uko, chabwino. Kodi inu mukufuna mupite kwanu muli bwino? Pezani mwamba dzanja lanu ndikuti Ambuye Yesu, ine tsopano ndikukhulupirira angelo wa Ambuye akutsogolera mopitirira. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ine ndachiritsidwa. Kodi inu mukuganiza chiyani pa izo, bambo wotsatira kwa iye apo? Kodi inu mukukhulupirira nanunso? Imirirani pa mapazi anu miniti. Chotero ine ndikhoze kumayang'ana pa inu. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu ndi mtima wanu wonse? Inu mukufuna kuti muthane nalo vuto lanu la mtima ilo? Ndicho chomwe inu munali nacho, si choncho? Ndichomwe inu munali nacho, ine ndinatero. Inu mulibecho tsopano. Inu mukhozopita kwanu nanunso. Bambo wotsatira kwa iye, kodi inu mukuganiza chiyani za izo kana? Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu? Imirirani pa mapazi anu. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse tsopano? Inu munali ndi manjenje. Tikulondola uko, maona, tikulondola uko. Pezani mwamba dzanja lanu. Inu mukhoza kupita kwanu muli bwino tsopano. Yesu Khristu wakupangani inu kukhala bwino. Nanga bwanji bambo wotsatira mayima mopitirira ndi nzeru? Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Imirirani pa mapazi anu. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu, kuti ine ndi wantchito wake? Kodi inu mukukhulupirira iye angandiuzeni chomwe chili chovuta ndinu, kuti inu mungalandire machiritso anu? Ilo lili pa mmero wanu. Ndi kulondola uko, pitani kwanu ndi kukakhala bwino mu dzina la Yesu Khristu. Wina aliyense mu nyumba muno yemwe akufuna kuti akhale bwino akhoza kuuka ndi kuchiritsidwa. Ngati inu mukundikhulupirira ine ngati wantchito wa Mulungu, imirirani pa mapazi wanu. Mulungu akudalitseni. Vuto lachitazi kansa apo iyo ikupita. Mulungu adalitsidwe. Wina aliyense wa inu kwezerani manja anu kwa Mulungu. Atate wathu akumwamba, ine tsopano ndikutsutsa ndenda iliyonse ili mnyumba muno, kutulusa mzimu woyipa uliwonse, ndipo mulole mzimu woyera utenge ulamuliro tsopano. Ndikumupanga munthu aliyense kukhala bwino. Ikani manja anu pa wina ndi mzake, ndikumati Ambuye alemekezeke paliponse, ndipo muzisangalala ndi kukondwa, pakuti Yesu Khristu ali pano, mwana wangu wonse wa Mulungu, kuti akupangeni inu kukhala bwino. Wina aliyense.